Enkosi mzalwane uNeville, uThixo akusikele, mzalwane uNeville, enkosi kakhulu. Molweni zihlobo, kulichamu ukuba lapha emnqubeni kwakhona, kulentsasa, ukuza kukhonza inkosi, ngendlela yokushumayela ilizwi nokuthandazela abagulayo, kwaye inombulelo omkhulu ngale mini. Kwaye bendimangalisiwe nje ngexa ndingena umzalwane unyukile waze wathi, andifuni kuba njengonexhenqa ongafanelekanga owayephilisiwe ngumzalwane urayithi. Bendimthandazele yaze inkosi yamphilisa ngokupheleleyo. Waze weza elila ukundibamba isandla waze wathi ebefuna ukubulela inkosi ngokuba ephilisiwe, befuna ukubuya enze umbulelo. Kumkile konke uphile ngokugqibeleleyo ngoku. Sinombulelo ngobo bungqina. Kwaye Charlie, wena nomzalwane uJeffries, ukuba niyanqwenela, izani phezulu apha nize kuthabatha ezi zitulo phezulu apha, kwaye ningaphezu kokuba namkelekile ukuze kungafuneki nime omnye umzalwane phaya nomzalwane uWood. Izani nje phezulu apha nantsi encinci indawo ezimbalwa apha esitulweni kuze kungafuneki nime. Ndiyakholwa indawo ezimbalwa apha, kwaye ewe ningaba ngaphezu kokwamkeleka ukuza kuthatha ezi ndawo. Sivuyile uku ndiyakholwa kwathiwa ngelinye ilixa, ndavuya abakuthi kuThixo akusikelele mzalwane. Enkosi, enkosi, enkosi. Ndavuya abakuthi ku masiyeni endlwini yenkosi. Elo licham novuyo lomKristu ukuya endlwini yenkosi. Ndijongajonga, bona abaninzi babahlobo bam bekho ngale ntsasa. Moya wam uphezulu kakhulu yile nto. Ndiyavuya ukubona umzalwane nodade uDoubt apha besuka eOhio. Ndibona umzalwane nodade uArmstrong emva phaya yonke indlela kusuka eOhio. Thixwanisikelele nonke nani. Kwaye ndijongajonga nje ubona abaninzi kunganobunzima ukufumana wonke amagama abo. Dade uHoover, siyavuya ukukubona ukho ngale ntsasa ukusuka ezantsi eKentucky, noCharlie noNelly, mzalwane uJeffries nosapho lwakhe, nabaninzi nje abakhoyo abasuka ngaphandle kwesixeko. Ngoko silindele ixesha elikhulu enkosini ngale ntsasa, silindele uThixo ahlangane nathi ngendlela yokusikelela imiphefumlo yethu nokulungiselela kwizinto esizidingayo. Kwaye njengoba ndibona jikelele indawo ukuba ndiya kubabiza bonke abahlobo bam abalapha, ndiyakuthatha ubuninzi bentsasa ndibiza abohlukileyo. Indenza ndizive kamnandi ukubuya ebandleni ukubona bonke abantu bekho sifumane ukuhlangana. Kuya kuba yintoni xa sifika ezulwini ze sihlangane apho ukwenzela elaa xesha likhulu likanaphakade, ubudlelwane banaphakade kunye singqonge itrone kaThixo kwakunye neentsikelelo esizonwabeleyo sonke. Siphaya siyakwenziwa ngokomfuziselo wakhe nomfanekiselo wakhe nomoya wakhe uphezu kwethu ukunqula nokumkhonza unaphakade wonke singasokuze sidinwe. Fane nje ucinge, akukho nanye into ongacinga ngayo othanda ukuyenza, kodwa kubekho ixesha odinwayo ukuyenza. Charlie, ndiyaqikelela mna nawe sizingele onomatse ngaphezu kwayo nantoni esithanda ukuyenza kolo hlobo lokwenza, kodwa uyazi uyadinwa kukuyenza. Kwaye ndiyakuthanda ukunyuka intaba, ndiye ezintabeni ze nje ndinyuke intaba, kodwa ndiyadinwa ngelinye ilixa ufuna ukwenza enye into. Kwaye ndiyakuthanda ukuqhuba, ngamanye amaxa ndizifumana ndiziva ndidiniwe obekile nemithambo yengqondo esekupheleni. Ndiyakutsiba nje ndingene emotweni yam ndimke ndibambelele kwivili lokuqhuba ndisihla ngendlela ndicula. Ndiyavuya ukuba ndingatsho ukuba ndingomnye wabo okanye into ethile, ndibambelele nje kwelaa vili ndicula kwaye ndixhentsa unyawo ndikhwaza. Kwaye kuhle emveni kwethuba ndiyadinga ze ndibuyele ekhaya qale enye into. Kodwa xa sifumana ukunqula uThixo kobo yabo kumkani butsha, akusayi kubakho ilixa lokudinga nje, nje iya kusoloko iyintsikelelo nje oko oko. Kodwa kakade siya kube sitshintshiwe ngoko, asisayi kuba njengokuba sinjalo ngoku. Siya kuba ngabohlukileyo, izidalwa ezahlukileyo kunokuba sinjalo kweli xesha. Ngoko sonwabile. Bendicinga nje, andiyazi nokuba ndakhe ndayenza, ndakucaphula oku okanye hayi. Umzawane uCharlie ngelinye ixesha elidlulileyo ndandisezantsi eKentucky kunye naye, waze wathi, "Mzawane uBrenham, ucinga kwiwaka leminyaka, wena nam siyakuzingela onomathe?" Ndathi, "Andicingi njalo, Charlie." Wathi, "Kuhle, besikuthanda kakuhle kangako." Wathi, "Ucinga ukuba siyakukwenza xa sifika kwiwaka leminyaka?" Ndathi, "Hayi, akuyi kubakho nto ibulawayo kwiwaka leminyaka." Waze wathi, "Kuhle, besikuthanda nje." Ndathi, "Charlie, ukuba bendinokukujika ingqondo, ukuba ngelinye ixesha wawuyihagu, waze wanyukela ubuntu obungasentla ekubeni ngumntu, ungakhe uye ufune ukubuyela emva uze onwabele iziyolo zehagu?" Wathi, "Hayi." Ndathi, "Uyabona, uyakube ungasentla kangako kwihagu ngoku ungumntu, awunakuze ufune ukuba yihagu kwakho." Ndathi, "Ngoku, phinda-phinda oko ngamawaka alishumi, kwaye yiloo nto oyakuba yiyo ukusuka apho ukuya kwinto oyakuba yiyo. Awunakuze ufune ukuba ngumntu kwakho. Kunjalo kanye, uyakuba yinto eyahlukileyo. Ndiyavuya nje kwangeengcinga zayo, ndisazi ukuba ngamini ithile siya kunyukela ngasentla. Kuhle, ngoku, ukuba iNkosi iyathanda, icawa elandelayo eyakube inge, ngoko ndiyakuhamba ukuphuma ukuya eWyoming nomhlobo olungileyo, okanye phandle eIdaho nomhlobo wam olungileyo, umzalwane uMina Agandai, umzalwane uClay Sanmore, amadoda angosomashishini angamaKristu. Kwiveki ezayo, kwiveki elandela ezayo, iyakube umhla wesixhenxe, ndimele ukuba seDallas eTexas, ingqungquthela yelizwi lempiliso, kwaye ubusuku bokuthetha kwam ngumhla wesixhenxe. Ze ke ndibuye ukuya ngaphaya eIdaho nomzalwane uAganbry namadoda angosomashishini angamaKristu, kwaye mhlawumbi sibe nobusuku obunye eMinneapolis phambi kokuba simke kunye nesidlo sakusasa esinye samadoda angosomashishini angamaKristu. INkosi ithanda, kwintsasa yecawa elandelayo ndifuna ukubuyela apha emnqubeni kwakhona, kwaye ukuba oko kuyavumeleka kwaye kuyintando yeNkosi, kwaye ndifuna ukuthetha ngomxholo kuphithelo kumoya ukuba iNkosi iyathanda. Kubonakele kusentliziyweni yam yonke iveki, kwaye ngenye leya intsasa ekuseni kakhulu malunga nentsimbi yesine kusasa, ndavuka ndafumana le ngcinga ngalaa mini eCalvary, kwaye ndifuna ukuthetha ngoko kule ntsasa ngalaa mini eCalvary. Kwaye ngoku ukwenzela oku kufunda, masityhileni ngoku kwiiBhayibhile zethu, kwisibhalo kwivangeli yongcwele uMateyu, sahluko samashumi amabini anesixhenxe, kwaye siyakuqala kumqolo wamashumi amabini anesixhenxe ze sifunde indawo yesi sibhalo okufumana intshayelelo zethu. Emva koko siqalise kanye ngoko, kwaye emva kwenkonzo yokushumayela ngoko siza kuba nomthandazo wokwenzela abagulayo, kwaye ukusukela kwixesha lokugqibela apha ukubuyisa nje kwaye nokufanikisela ulungiselelo lwam olutsha, ndifumene obungaphezulu ubungqina obubuyayo kulaa mhlangano kunokuba ndikhe ndanabo ixesha elide. Kukho into malunga nokuba kufuneka umchukumise umntu, akukhathaliseki nokuba angakanani amandla angaphezu kwendalo abonakaliswayo, kodwa uyabona impiliso kufuneka ihlale phezu kokholo lwalo mntu. Ngoku ukuba lo mntu unokholo kwaye babone njenge umoya oyingcwele uhamba phezu kwesihlwele uze uthi ezithile nezithile izinto zenzekile, kwaye oko unguzibani bani igama, kwaye uvela kwethile indawo kunye nokuthile into oyenzileyo, kwaye kuza kuba ngale ndlela, kwaye babone konke oko kusenzeka nje ngolaa ndlela, kube umntu ngokwakhe ehleli phaya umele kukukhangela phezulu athi, "Oh, kuya kumele ibe nguThixo, ndiyayamkela impiliso yam." Kodwa endaweni yoko umntu ngokwakhe uthi, "Beka izandla kum undithandazele ukuze ndiphiliswe." Kodwa indlela esifundiswe ngayo leyo apha eMelika, kwaye ngoko ukukholwa loo nto, kwaye oko ngokuqinisekileyo sisibhalo. Kodwa ngoku sifumanisa eAfrika neendawo ezahlukileyo nje ukuba kwenzeke into enjalo, isihlwele sonke siyenyuka sonke ngaxeshanye samkele impiliso yaso, ngokuba abakafundiswa nto uyabona abafundiswa nganqune impiliso kwaye xa bebona okuya bayazi ukuba kukho uThixo ophilayo kwaye ukuba uyaphila ungongameleyo kwaye uyaphilisa kwaye yiloo nto ukuba isiseko sele sondlaliwe iziseko sokuba ungumphilisi kwaye ephilisa abantu ngoko xa bebona ubukho bakhe busebenza ngebandla lakhe emva koko bathi oko kuyazalisekisekile kuko konke sikudingayo kodwa sifundiswe ukubeka izandla kwabagulayo nezinto ezinjalo naso isizathu ingasebenzi kakuhle kangako emelika ngoko khumbula kwintsasa yecawe elandelayo inkosi ithandile umzalwane uNeville uza kuyazisa kakade kwaye uhithelwa kumoya ngoku bendininika ixesha elincinane lokutyhila izibhalo zenu kumateyu wamashumi amabini anesixhenxe masiqale ukufunda kumqolo wamashumi amabini anesixhenxe wevangeli yongcwele umateyu ngoku masimamele kufutshane ekufundweni aza amasoldati erhuluneli amthabatha uYesu amsa endlwini yerhuluneli alihlanganisela phezu kwakhe ibutho lawo liphela amhluba amnxiba ingubo ebomvu aluka isitshaba ngameva amthijize ngaso entloko abeka nengcongolo kwesakhe isandla awa ngamadolo phambi kwakhe adlala ngaye esithi kumkani wamayuda amtshicela ayithabatha ingcongolo ambetha entloko akuba edlale ngaye amhluba ingubo leyo amambathisa kwezakhe iingubo amrhola aya kumbethelela emnqamlezweni athe ke ekuphumeni afumana umntu wasekirene ogama lingusimoni anyanzela lowo ukuba awuthwale umnqamlezo wakhe athi akufika ndaweni kuthiwa iGolgotha oko kukuthi yindawo yokhakhayi amnika ivinika iphitikezwe nenyongo ukuba asele wathi akuyiva akavuma ukuyisela athi akumbethelela emnqamlezweni abelana ngeengubo zakhe esenza amaqashiso ukuze kuzaliseke okwathethwa ngumprofeti babelana ngeengubo zam benza amaqashiso ngesambatho sam ahlala phantsi amlinda khona apho babeka ngaphezu kwentloko yakhe ityala lakhe libhaliwe kwathiwa lo nguYesu ukumkani wamayuda ngoko kwaye kukho izihange ezibini zibethelelwa naye eminqamlezweni esinye ngasekunene nesinye ngasekhohlo bamnyelisa ke bona abadlulayo behlunguzela iintloko zabo besitsho ukuthi wena uchitha itempile uyakhe ngeentsuku ezintathu zisindise ukuba ungunyana kaThixo yihla emnqamlezweni ngokukwanjalo ke nababingeleli abakhulu bedlala ngaye benabo ababhali namadoda amakhulu bathi abanye wabasindisa yena ngokwakhe akanakuzisindisa ukuba ungukumkani kaIsrayeli makehle kaloku nje emnqamlezweni sokholwa nguye wakholosa ngoThixo makamhlangule kaloku nje ukuba uya kumsindisa kuba wathi ndingunyana kaThixo saye ke nezihange ezibe zibethelelwe emnqamlezweni naye zimngcikiva kwangokunjalo kwangokunjalo kuthe ke kuthabathele kwilixa lesithandathu kwada kwesa kwilixa lesithoba kwehla ubumnyama phezu kwawo wonke umhlaba ke kaloku malunga nelixa lesithoba wadanduluka uYesu ngezwi elikhulu esithi eli eli lama sabakthani oko kukuthi Thixo wam Thixo wam undishiye ngani na inxenye ke yababemi khona yakuva yathi lo mntu ubiza uElia wesuka kwa oko omnye wagidima wathabatha imfunqa wayizalisa ngeviniga wayifaka engcongolweni wamseza. Bathe ke bona abanye, khawuyeke sibone ukuba u-Eliya uza kumsindisa na. Uthe ke uYesu ephinde wadanduluka ngezwi elikhulu wawukhupha umoya wakhe lasuka. Ikhuselo lengcwele lakrazuka kubini lithabathele phezulu lesa phantsi. Umhlaba wanyikima namawa acandeka, mangcwaba avuleka, zathi izidumbu ezininzi zabangcwele ababelele zavuka aphuma emangcwabeni emveni kokuvuka kwakhe. Bangena kuwo umzi ongcwele babonakala kuninzi. Ke kaloku umthetheli khulu nabo babelinda uYesu naye bakubona ukunyikima oko nezo zinto zenzekileyo, boyika kakhulu besithi, inyaniso lo ebengunyana kaThixo. Masithobiseni iintloko zethu nje umzuzwana senzele umthandazo.
Lord, we know that thou art God.
Nkosi, siyazi ukuba wena unguThixo, kwaye emveni kokufunda eli lihloniphekileyo lingcwele ilizwi, sisabona ukuba imvelo yakho ayikaguquki, usoloko unguThixo. Kwaye akubonakala ngathi uYesu akazi kufumana naluphi uncedo ukuba wayethatyathwe ezizandla ezikhohlakeleyo, xatyelwa waba ziziqwenga, bamtshicela bamngcikifa, edinga emnqamlezweni, esopha esifa. Kwaye kubonakala ngathi akukho ncedo naphi na, nangoko de wakhala yena ngokwakhe, Thixo wam, Thixo wam, undishiye ngani na? Kodwa wena wenza into ngelixa apho kungekho nto ingenza nto. Sinikiwe ukuba sazi, Nkosi, ukuba sinemilambo esingenako ukuyiwela, ukuba sineentaba esingenako ukuphinyela kuzo. UThixo ugqwese ngokwenza izinto abanye abangenako ukuzenza. Uyingcaphephe emsebenzini ngokuba wawusazi isizathu salamhla eCalvary. Wena ekubeni unguThixo ongena siphele, wawusazi ukuba le yure imele ifike. Kodwa xa yazalisekayo, ke ngoko wabonakalisa ukuba unguThixo, wabonakalisa ukuba ngubani ophetheyo. Wawuzamazamisa umhlaba, nabangcwele ababelele emhlabeni baphuma, wenza mnyama ilanga ebusuku, njengobumnyama bobusuku, ubonisa ukuba unguThixo. Kodwa wabonakala ngathi uthule ixesha elide kangako. Masithi okuphuma koku senze oku kuhlanganiswa kwentetho, ukuba okoko nje sihamba kumoya, sikhokhelwa sisandla sikaThixo, nokuba yintoni ebonakala ingundonakele, nangoko sijonge eCalvary, uThixo uza kuthetha ngeyure echanekileyo, ngelixa elichanekileyo.
Now, Father God, we would ask forgiveness of our sins and our trespasses.
Ngoku, Thixo bawo, siyakucela uxolo ngezono nezigqitho zethu. Siyakucela umoya wakho usikhokhele. Sikhokhele njengokuba ihobe lakhokhela imvana. Masibe ngabathobelayo nakuyona ntoni na engasahlela. Sisazi oku ukuba uThixo usebenza zonke izinto zibe ntle. Sazi ukuba konke kuza kulunga. Yiba nathi namhlanje kule nkonzo. Siyathandaza ukuba usindise abo bakwisimo sokusindiswa kwaye bafuna usindiso. Gcwalisa abo ngobomi obungunaphakade abafuna okunjalo. Siyathandaza ukuba uphilise abo bagulayo nabaxhwalekileyo, abazileyo befuna impiliso, kwaye siyakukudumisa ngaloo nto. Sikucela oko egameni lonyana wakho umsindisi wethu uYesu Kristu. Amen. Ngoku ekuthetheni kule ntsasa, sinqwenela ukutsala ingqwalasela yenu kule tekisi ndikhethe ukuthetha ndisusela kuyo ngalaa mini eCalvary. Kubonakala ngathi kungaba kancinci ngaphandle kwexesha layo. Oku kumele ukuba ngolwesihlanu olungileyo. iCalvary imele ukukhunjulwa yonke imihla. Kwaye sive kangako ngayo, safunda kangako ngayo, abashumayele ngayo, sukele ekuqalekeni kwexesha. Iimvumi ziculile ngayo kwizigaba, abaprofeti bayixela kwangenxa engaphambili, amawaka amane phambi kokuba ibe iyenzeka. Kwaye abaprofeti balo mhla bakhomba emva xa yenzekayo. Ungonjalo ukubaluleka umhla. Yenye yemihla ebaluleke kakhulu kuyo yonke imihla uThixo wakhe wavumela ukusa phezu komhlaba. Kwaye ukuba ubaluleke kangako kuhlanga loluntu, iCalvary, icinga ukuba kusilungele ukubuya umva siyihlole, sibone nje ukuba yintoni intsingiselo yawo kuthi. Ngokuba ndiqinisekile, kule yure isemva siphila kuyo, sifuna konke ukubaluleka kukaThixo esingakwazi. Nako konke esingakufumanisa, silapha ukuza kufunda ngako, sibone ukuba yintoni eyeyethu, nokuba yintoni uThixo asenzele yona, nokubona ukuba yintoni athembise ukusenzela yona. Kwaye yiloo nto esizela yona enkonzweni. Nako ekubangela umshumayela ashumayele, nako ekubangela afunde acamange ngezibhalo, afune impembelelo, kungenxa yokuba usisicaka sikawonke-wonke kubantu bakaThixo. Kwaye uzama ukufumana into eya uThixo aya kufuna ukuyithetha kubantu bakhe, into eya kubanceda. Mhlawumbi ingaba ibagwebe ezonweni zabo, kodwa ibe luncedo ukubaphakamisa ukuze babe nokushiya izono zabo, baze baphakame ukuze bakhonze iNkosi. Kwaye abalungiseleli bamele ukuzifuna ezi zinto. Kwaye lo mhla ungobaluleke kangako, omnye wemihla emikhulu, masijongene izinto ezintathu ezahlukileyo lamhla onentsingiselo ngazo kuthi, besingathatha ezingamakhulu. Kodwa ngale ntsasa ndikhethe nje ezintathu ezahlukileyo ezizezona zinto esifuna ukujonga kuzo kule mizuzwana ilandelayo, iCalvary enentsingiselo ngazo kuthi. Kwaye ndiyathandaza oko kugwebe wonke umoni okhoyo, kwenze ngamnye ongcwele aye emadolweni, kwenze wonke umntu ogulayo aphakamisele ukholo lwakhe kuThixo, aze ahambe emke ephilisiwe. Umoni ngamnye esindisiwe, ngamnye owileyo elukholweni abuye, abe neentloni ngesiqu sakhe, naye ngamnye ongcwele avuye, athathe ukubambelela ukutsha nethemba elitsha. Into enye enkulu, into ebalulekileyo iCalvary eyithethayo kuthi nakwihlabathi, kukuba yaphelisa umbuzo wesono kwakanye. Umntu wafunyaniswa enetyala lesono, kwaye isono yayisisohlwayo ekwakungekho mntu unokusihlawula. Isohlwayo sasisikhulu kangako de kwangabikho bani unokusihlawula isohlwayo. Ndikholwa ngokunyanisekileyo ukuba uThixo wakumisela ngaloo ndlela ukuba isohlwayo sibe sikhulu kangako ukuze kungabikho mntu unokusihlawula, ukuze ayenze ngokwakhe. Ngoku isohlwayo sesono yaba kukufa. Kwaye sonke sazalelwa esonweni, sabunjwa ebugwenxeni, seza ehlabathini sithetha ubuxoki. Ngoko ke kwakungekho namnye kuthi wayefanelekile, okanye wabengenakufumana namnye emhlabeni owayefanelekile. Kwaye isono asizange siqale emhlabeni, isono saqala ezulwini. Ulusifa, umtyholi, wayesisidalwa esiqalekisiweyo ngenxa yokungathobeli kwakhe phambi kokuba awele emhlabeni. Sono saqala ezulwini, apho uThixo wabeka iingelosi nokunye kwisiseko esinye awabeka abantu kuso, ulwazi, umthi wokwazi, umthi wobomi nomthi wokwazi, apho umntu wayenokuthatha ukuzikhethela. Kwaye xa uLucifer wanikwa ukuba mkhulu, ukuba enze ukukhetha kwakhe, wafuna into engcono kunale uThixo anayo, oko kwaqala ingxaki. Kwaye kukho umqathango ukwenzela isono. Umqathango yaba kukufa. Ukufa yaba sisohlwayo. Kwaye kukuthi besingangena kwiinkcukacha ezinkulu ngoku, ngokuba ndikholwa ukuba kunye ukufa, kukho ubomi obunye. Kwaye ndiyakholwa umntu onobomi obungunaphakade akanakuze afe. Kwaye ndiyakholwa kukho ukutshatyalaliswa okupheleleyo kwalo mphefumlo wonayo, ngoba iBhayibhile ithe umphefumlo owonayo uya kufa ngokuqinisekileyo, hayi umntu, umphefumlo owonayo. Ngoko uSathana umele okuqinisekileyo afe, atshatyalaliswe ngokupheleleyo. Indlela endinganqinelaniyo nozwelonke othi uSathana uya kusindiswa, wona kwaye ungumqali wesono, kwaye umphefumlo wakhe wona, kwaye wayengumoya, laa moya uza kutshatyalaliswa ngokupheleleyo, kungabikho nto ishiyekileyo yawo. Kwaye xa isono sakhahleleka emhlabeni emva ekuqalekeni, njengeshiti lobumnyama busiwa buvela emazulwini, ngokucacileyo salikhubaza ihlabathi, salahlela sonke isidalwa emhlabeni nayo yonke indalo kaThixo ekukhonkweni. Umntu waba sekukhonkweni kokufa, izigulo, ingxaki, iintsizi, yonke indalo yawa nayo. Isono saba liyeza lokuyiyobisa, oko eneneni kwakhubaza ihlabathi. Saze ke sabekwa apha kungekho themba, ngoba sonke isidalwa emhlabeni sasiphantsi kwaloo nto, kwaye wonke uzelwe emhlabeni waba phantsi kwaloo nto. Ngoko kwafuneka ize ivela kwindawo apho kungekho sono, ibingenakuvela emhlabeni. Omnye wethu ebengenakukhulula omnye ngentlawulelo, ekufuneka ivele komnye. Ngoko ke xa umntu waqondayo ukuba wayehlukanisiwe kuThixo wakhe, waba ngumbhaduli, balila, bakhala, babulaleka, babhadula ezindaweni ukunqumla iintaba nokunqumla iintlamo, befuna umzi umakhe nomenzi wawo unguThixo. Ngoba wayeyazi into yokuba ukuba angekhe abuyele kwakho ebukhweni bukaThixo, angayithetha ilunge naye. Kodwa kwakungekho ndlela ibuyelayo, waba ngolahlekileyo, akayazi ukuba aye kweliphi icala. Ngoko wesuka wahamba nje ebhadula, ezama ukufumana indawo apho angathi afumane indlela ebuyela kulaa ndawo. Okuthile ngaphakathi kwakhe kwamxelela ukuba uvela kwindawo egqibeleleyo. Akukho nomntu apha kwesi sihlwele sibonakalayo ngale ntsasa, okanye kwisihlwele sekhasethi lemagnet apho liya kuhamba ijikeleza ihlabathi. Akukho nomnye apha okanye naphi na, kodwa ngabafuna laa ngqibelelo. Uhlawula amatyala akho ucike, oko kuya kuyiphelisa. Xa uhlawule amatyala akho, emva koko kubekho umntu ogulayo kusapho lwakho. Xa isigulo silunga, emva koko ube namanye amatyala ekufuneka uwahlawule. Into yokuqala oyaziyo, iinwele zakho ziba ngwevu, ngoko ufune ukubuya ube mtsha kwakho, kwaye kukho okuthile lonke ixesha. ukuqhubekeka kwaye ngenxa yelaliza lesono. Kodwa enhliziyweni yakho ngenxa yokuba ufuna okuya, uyabonisa ukuba kukho ingqibelelo ndaweni ithile. Ndaweni ithile, kukho okuthile. Naso isizathu, amaxesha amaninzi namhlanje, esibangela ukuba umoni abe usabhadula ezindaweni. Enhle intombi esentsha iyakucheba izihlwitha zenwele zayo, ukuze ibe ngodumileyo, iqabe ubuso bayo, ukuzenza ibukeke inhle, inxibe iimpahla eziya kuveza ukumila kwayo. Ngenxa yokuba kuphela kwento angayifumana, efumana ndaweni ithile, ezama ukufumana into engabuyela kuye, xa enokwenza amadoda ambethele ukhwele, amphakamisele isandla, ambethele imehlo. Abatsha abafana bayakwenza loo nto inye kubafazi, azame ukuzenzela abe nomtsalane kuye. Abamelwane bayakwakha indlu, bayilungise ngendlela ethile, ngokuba iya kubonakala ingcono kancinane kunendawo yommelwane wakho. Injalo lonke ixesha sifuna okuthile, kwaye okuthile kuhlala kunyukela nje kancinci ngasentla kwayo. Inenekazi eliselitsha liyakufumanisa ukuba elinye inenekazi eliselitsha lidume ngaphezu kwalo. Ummelwane uyakufumana indlu ekhangeleka ngcono kuneyakhe. Umfazi uyakufumana omnye umfazi unxibe ngendlela ethile ekhangeleka ngcono kunaye. Okuthile ngaphakathi kuthi, okufuna ngaphandle okuthile, kwaye kuyabonisa ukuba silahlekile. Sifuna ukufumana laa nto iya kusibuyisela koku ya kwaneliseka, oku ya kuzalisa laa ndawo ilambileyo ngaphakathi phaya, kodwa kubonakala ngathi asinakuyifumana. Abantu bayizama kwizigaba, bayililela, bakhala, benza yonke into abayaziyo, kodwa nangoko zange bayifumana, bebhadula ezindaweni benqumla ihlabathi. Ekugqibeleni, ngenye imini, yilaa mini yeKhalvari, kwakukho omnye wehla evela ebuqhaqhawulini, omnye ogama linguYesu Kristu, unyana kaThixo, owehla evela ebuqhaqhawulini, yaze iKhalvari yenziwe. Yayilaa mini ixabiso elahlawulwayo, waze umbuzo wesono wapheliswa ngonaphakade, yaze yavulwa indlela yale nto esiyilambeleyo nesiyinxanelweyo. Yazisa indawo yokwaneliseka. Akukho mntu owakhe watyelela eKhalvari waze wayibona ngendlela eyayiyo, oyakuze afane nokuba ebenjalo. Yonke into awakhe wayinqwenela okanye wayilangazelela iyaneliswa xa efika kulaa ndawo. Yayingumhla obaluleke kangako, nento ebaluleke kangako, yazama-zamisa ihlabathi, yazama-zamisa ihlabathi ngendlela elingazange linyikinyiswe ngayo ngaphambili. Xa uYesu wafayo eKhalvari waze wahlawula umbuzo wesono, eli hlabathi lizele isono, lacinyelwa zizibane, ilanga latshona embindini wemini, laba nokungasebenzi ngesiquphe, namawa anyikile, iintaba zakrazuka, nemizimba efileyo yavumbuluka engcwabeni. Yenza ntoni? UThixo waqwalasela nkqo eKhalvari, wanxhweleyarha sasilulwanyana sibizwa uSathane ngonaphakade, ngoku ube ngokukhohlakeleyo ngakumbi ukusukela ngoko, ngenxa yokuba yazisa ukukhanya eluntwini. Kwaye nabani na uyazi ukuba isilwanyana esingqwelerhekileyo sesona sikhohlakeleyo, sirhubuluza sijikeleza nomqolo waso owaphukileyo. Ngoku uSathana wakhahlelwa phantsi eKhalvari, mhlaba wabonakalisa ukuba kwaba njalo. Elona axabiso likhulu lakhe lahlawulwa, kwaye nokuphela kwakhe owayenako ukulihlawula weza wakwenza oko eKhalvari, lapho ixabiso elikhulu lahlawulwa khona. Yenye yezinto leyo uThixo wayeyifunile. Akukho mntu wayefanelekile, akukho mntu wayenako, akukho mntu wayengayenza. Waze uThixo weza ngokwakhe, waze wenziwa umntu, waphila ubomi bomntu phantsi kweminqweno yomntu, waze wabethelwa emnqamlezweni eKhalvari. Kwaye phaya, xa uSathana wacinga ukuba akasoze ayenze, akasoze aqhubeke naye, wadlula eGetsemane nakuso sonke isilingo nawuphi na umntu wakhe wamelana naso, wadlula kuso njengabantu bonke, kodwa walihlawula ixabiso. Kwaye nantso into eyacima umhlaba izibane. Kwaba njengeyeza lokulalisa ukwenzela uqhaqho. Xa ugqirha enika umntu inalithi yokulalisa, qale amyobise phambi kokuba alwenze. Kwaye xa uThixo wayesenza uqhaqho esenzela ibandla, ihlabathi lafumana yeza lokuyobisa. Indalo yaba nonyikimo olundlongondlongo. Akumangalisi uThixo ekwinyama yomntu wayesifa. Yayiyure ihlabathi elaliyikhangela. Nangoko abaninzi babo zange bayazi. Njengokuba kunjalo namhlanje, baninzi abazikhangelayo ezi zinto kwaye nangoko abaziqondi. Abayiqondi indlela yokuphuma, basazama ukufuna iziyolo nezinto zehlabathi, bezama ukufumana indlela yabo yokuphuma. Zazikho, zabaninzi impawu zokukhomba ezalatha kulamini, izithunzi ezininzi zangaphambili. Yayenzelwe isithunzi sangaphambili ngemvu, ngethokazi lenkomo, ngevukuthu, naso zonke ezi zinto. Kodwa nangoko, ingenako ukukophula. Yayingenako ukukophula oko yakubamba kokufa, apho wayewubambe khona umhlaba uSathane. Lamawa amanye wakhe wahamba kuwo, esihla enyuka emhlabeni. Amatye omlilo, uLucifer wayengunyana wesifingo, kwaye wayahamba emhlabeni ngexa wawuyintaba mlilo evuthayo. Loo matye manye athi aphola xa uYesu afayo eCalvary, aqabhuka aphuma emhlabeni. Ixabiso elahlawulwayo yaze imbophelelo kaSathana yaphulwa. UThixo wabuyisela ezandleni zomntu indlela ebuyela kokuya akufunayo. Wakungafuneki alile kwakhona. Wabetha xa wophula ithambo lomqolo kaSathane phaya eCalvary, ithambo lomqolo wesono lwesigulo, kwaye uzisa wonke umntu onokunakala emhlabeni imbuyisela kubukho bukaThixo nezono zixolelwe. Haleluya! Izono zethu zixolelwe. Asokuze uSathane asicime asisuse kuThixo. Kukho umendo owenziweyo, kukho umnxeba ohleli phaya, kukho ucingo oluya ebuqhaqhawulini, kuzisa wonke umntu abe nokufikelela kwela cingo. Ukuba umntu uzele isono, iyamnxebelanisa nengaphakathi, angaxolelwa esasono. Hayi kuphela oko, kodwa esasono sihlawulelwe. Oh, akudingeki uthi andifanelekanga. Ngokuqinisekileyo awufanelekanga, ubungenakuze ufaneleke. Kodwa ofanelekileyo wathabatha indawo yakho, ukhululekile. Akudingeki ubhadule kwakho, akudingeki ube ngumntu ozungula iziyolo phandle apha emhlabeni. Ngoba kukho umthombo ozele igazi elitsalwe kwimithambo ka-Immanuel, apho aboni bangena phantsi kwalo balahlekelwe ngawo onke amabala obutyala. Akukho mfuneko yokuba ulahleke. Ukhona indlela ephakamileyo kwanendlela, kwaye ibizwa ngokuba indlela yobungcwele. Abangacocekanga badluli kuyo, ngoba udlula emthonjeni kuqala aze ke angene kumendo. Awophula amandla kaSathane, wazivula iingcango zentolongo yosihoko kuwo wonke umntu owayevalelekile kulo mhlaba ezintolongweni, esoyika ukuba xa esifa ukufa kuyawuba yintoni kuye. ECalvary wazivula ezo ngcango zentolongo, athi wonke osekukhonkweni aphume ekhululekile. Akukho mfuneko yokuba ube saqwengelwa phantsi sisono. Akukho mfuneko yokuba ube sanikela amalungu akho kwisono, ukusela, ukutshaya, ukudlala amaqashiso ngemali, ukuthetha ubuxoki. Unganyaniseka ube lilungisa uthi tye, kwaye uSathane akanakwenza nto ngaloo nto ngenxa yokuba ubambelele kwintambo, intambo yobomi emiliswe iankile kwiliwa laphakade. Akukho nto ingakushukumisa ikususe kuyo. Akukho mimoya ingakushukumisa ikususe kuyo. Hayi, akukho nto. Hayi nkqu nokufa ngokwakho kungasihlula kuthando lukaThixo likuKristu uYesu. Nantso into eyathethwa iCalvary. Abantu ababesembophelekweni bakhululwa. Abantu ababekade ngexesha linye bephantsi koloyiko lokufa abasenako ukoyika ukufa. Umntu onqwenela isixeko, omakhe nomenzi waso uThixo, angaqabela kumene aze abhekise ubuso bakhe ezulwini. ukuba ukhululekile. Hallelujah.
He's redeemed.
Ukhululwe ngenhlawulelo. Akudingeki abe sabhadula kwakhona. Ukuba ikhona indlela yokwazi ukuba ingaba uchanile okanye hayi. UThixo usinika ubomi. Izono zethu zimkile. La mini yeCalvary yalihlawula ixabiso. Xa sibona konke okuya, akumangalisi imbongi yabhala. Amawa aqhekeka phakathi nesibhakabhaka esibamnyama. Umsindisi wami wathoba inhloko yakhe wafa. Ikhuselo elivulekayo layityhila indlela eya kuvuyo lwezulu nemini engenasiphelo. U-Abrahama kukho mfuno yakho yokuba abhadule kwakhona, enqumla ilizwe, efuna isixeko. Umoni akukho mfuno yakho yokuba afunise kwakhona, ukuba angaba nako ukusindiswa okanye hayi. Umntu ogulayo akukho mfuno yakho yokuba afunise kwakhona, ukuba angaba nako ukuphiliswa okanye hayi. Ikhuselo elivulekayo ngala mini yeCalvary latyhila indlela eyako olupheleleyo uloyiso. UThixo wasinika amandla omoya wakhe ukuze siphile ngoloyiso kuzo zonke ezi zinto. Usicela ukuba siyikholwe kuphela. Oko kwenzeka ngala mini yeCalvary. Akuzange kubekho imini enjengala mini. Akusokuze kubekho enjengayo. Ayisadingeki kwakhona. Ixabiso lihlawulwe kwaye sikhululwe ngentlawulelo. Umbulelo kuThixo. Sikhululwe ngentlawulelo. Akusekho kwakhona ukuba safunisa ngakho. Akusekho kwakhona ukuba saqikelela ngakho. Konke kususile. Ikhuselo labuyisa umva umkhusane kwaye sibekwe kumendo. Hayi ukuba sibe safunisa kwakhona, kodwa sikholwe sihambe nje ngqo. Sihamba singene ngqo kubukho bukaThixo. Abraham wayesazi, nabanye besazi, ukuba ngexa befuna isixeko, babesazi ukuba bavela ndaweni ithile, khona into eyenzekayo, abephila kumhlaba okhubazekileyo. Inyikima zeza, iinkqithelo ziyeza, iimfazwe nokubulala, ingcuka nemvana enye idla enye, okanye ingcuka idla imvana, nengonyama itya inkomo. Ayikhangeleki ilungile, ikhona into engundonakele. Wayesazi ukuba ikhona into engundonakele. Umntu nomntakwabo babulala umntakwabo. Utata ubulala unyana. Unyana ubulala utata. Ikhona into engundonakele. Uyaguga, uyafa, uyavuthuluka ephele. Isigulo sikuye, usembophelelekweni. Imithi iyakhula, kodwa hayi kungonakali. Iyafa, iintaba ziyatshintsha, iilwandle ziyoma. Amanzi ayasilela, kukhona into ethile engundonakele, kwaye wayefuna indawo, isixeko apho oko kungenzekiyo kwakhona. Wayesazi ukuba anganako ukubuyela ebukhoneni balowo wayenza yalunga, angayithetha ilunge naye. Oh, elinjani ichamoni eliyiyo ngale ntsasa ukuyazi ukuba uyifumene indlela ngoku. Laa mini yeCalvary yayivula indlela. Ukwenzela konke abo bakudala bakuzingelayo bekufuna. IKhalvari yakunika wena ngesisa. Ungayala njani? Ungayala njani ukuze uzimanye nehlelo? Ungayala njani ukuze ubambise ngenye into endaweni yayo? Iziyolo zehlabathi. Kutheni ungayamkeli? Ikhuselo elivulekayo libuyisela umntu kanye ebukhoneni bukaThixo. Engena sono kuye. Nasaluphi na uhlobo. Kwaye libeke indlela phambi kwakhe eya kule nto ayifunayo. Izulu, ubuqhaqhawuli, uxolo, ubomi obungunaphakade, yonke into kanye phambi kwakhe. Laa mini yaba sisithonga esibulalayo kumandla kaSathane. Yaphelisa yonke into. Kwaye ndiyambona phaya. Wayeyimvana yase-Eden ukusukela kwesokuqala isithunzi esezayo ngayo. Xa u-Abeli ngokholo wanikela kuThixo owona ungcono umnikelo kunokaKhayeni, wayenokuba ubophelele isebe lomdiliya kwintamo yemvana, wayirhuqela phezulu eliweni, wathabatha ilitye esandleni sakhe ukwenzela into yokutsheca, waze wayitsala intloko yayo encinane yabuya umva, waze wayinqumla itsheca de yafa, babe uboya bayo obumanziswe ligazi layo, yaqubha egazini layo, yayisisithunzi. Kodwa ngala mini yeCalvary, kwakungekho mvana yalomhlaba kodwa yayimvana kaThixo eyayisifa iqubha egazini layo. Watshecwa, wankqunqwa, wapethwa, watshicelwa, wakhahlelwa, waqhatywa nento yonke lihlabathi negazi livuza ezinweleni zakhe. Xa yafayo imvana kaAbheli, yafa ithetha ngelwimi uAbheli awayengeliqondi, yayisenza isikhalo semvu. Kwaye xa imvana kaThixo yafayo ngalamini eCalvary, wathetha ngelwimi kwakungekho bani umqondayo, Thixo wam, Thixo wam, undishiya ngani na? Yayiyimvu kaThixo, yatshecwa yaziziqwenga yanqunqwa. Waye eyiyo loo mvana kanye uAbheli awayenayo engqondweni xa wambonayo imbewu ethenjisiweyo yomfazi. Wayeyimvana uDanyeli awayibonayo eyakrolwa ikhutshwa entabeni ngaphandle kwezandla. Wayelivile embindini wevili kumprofeti. Konke abakubonayo kwangaphambili kwazalisekiswa ngalamini, ngalamini yeCalvary. Loo nto yangenisa into enkulu ngaphakathi, yaphula umqolo kaSathane. Okokuqala, simelwe kukufuna into lamini eyayithetha yona. Okwesibini, simele sibone into lamini eyasenzela yona. Ngoku, into eyasenzela yona. Ngoku, okwesithathu, masijonge oko simele siyenzele kona lamini. Yintoni esimele siyenze? Okokuqala, simele sijonge kuyo, ngoba yimini enkulu, eyona enkulu kuzo zonke imini. Ixabiso lesono lagqitywa, amandla kaSathana aphulwa. Kwaye ngoku, sifuna ukubona ukuba yintoni esimele ukuyenza ukubuyekeza. Ngoku, ukubuyekeza. Xa uYesu wafayo eCalvary ngalamini, akazange ahlawule ixabiso lezono zethu kuphela, kodwa wahlawula ixabiso waze wenza nendlela ukuze sibe nako ukumlandela. Ngoba thina njengo-Adam abawileyo abahlanguliweyo, njengokuba umoya wamkhokhela u-Adam wokuqala u-Adam ngomoya owayenawulawulo lwendalo yonke, ngoko thina owesibini u-Adam okanye abantu bomhlaba abakhululwe ngentlawulelo nguKristu ukusukela kwimini yeCalvary, singanako ukumlandela. Ngoku, xa wafayo eCalvary, wenza indlela, wanikela ngomoya, umoya oyingcwele, awawuthumela emva emhlabeni, ukwenzela wena nam siphile ngawo. Yiloo nto iCalvary ethetha yona kuthi, ukumlandela. Okokuqala, jonga kuyo, ubone ukuba yasenzela ntoni, kwaye ngoku, yintoni emasiyenze ukuhlonipha yona, yintoni wena nam esimele ukuyenza. Ngoku, sithi, kuhle, ndiyayithakazelela laa nto, ilunge kakhulu, kodwa kufuneka siyamkele, kwaye ukuyamkela, ukwamkela umntu anguye, uKristu entliziyweni yethu. Ngoko, sikhululekile esonweni, ngoko ke, akukho mixokelelwane yesono ejinga kuthi kwaphela, uThixo, njengokungathi asizange sona, idini eligqibeleleyo lasenza sagqibelela, ngoba uYesu wathi, yibani ngabagqibeleleyo ngoko, njengokuba ubawo wenu osezulwini egqibelele. Ngoko ke, akusekho kumelwe kwenziwe, kodwa senziwa sigqibelele ebukhoneni bukaThixo. Ngoku, nako apho siphulukana nendawo yethu, ukuba asiqapheli, sizama ukujonga emva kwinto esasiyiyo, kwaye lonke ixesha sijonga emva kwinto esasiyiyo, idini alithethi into kuthi. Oh, aniyiboni bandla. Andinakuwuzama umsebenzi, andinako, kwaye nawe awunako, akukho sidingo soba sizame. Wahlulekile into yokuqala, lonke ixesha ujonga kwinto oyenzileyo, kodwa musa ukujonga kwinto oyenzileyo, jonga into lamini eCalvary eyakwenza yona, yahlawula ixabiso lakho, yawuphelisa umbuzo, izono zakho zinjengengubo ebomvu, zimhlophe njengekhephu, ziyinqombela kwebala elibomvu, mhlophe njengoboya begusha. Ngoko ke awunasono, ungongena sono ngokugqibeleleyo, nokuba yintoni oyenzileyo okanye yintoni oyenzayo, awukabi nasono nangoko. Lonke ixesha wamkele uYesu Kristu njengomsindisi wakho, izono zakho zixolelwe, yonke into exolelweyo icinyiwe kwalilityalwa ngayo. Ngoko ke yenza ntoni, ikunika emva kweso simo umoya wakhe ukuze umlandele. Kwaye wenze njengoko wenzayo ukwenzela abanye abalandelayo ngokunjalo. Waye engumntu nje omnye, umntu ogqibeleleyo, wanikela ngobomi bakhe, waze wenzela wena umzekelo. Ngoku yintoni esimele ukuyenza? Ngoku, into yokuqala endifuna ukuyitsho kukuba uYesu zange aphilele isiqu sakhe. Ubomi bakhe bachithelwa abanye. Oko ukugqibeleleyo bubomi obungunaphakade. Xa usithi uya enkonzweni kwaye wenza izinto ezilungileyo, kulungile oko. Kodwa xa uphilela ubomi bakho isiqu sakho, awunabo ubomi obungunaphakade. Ubomi obungunaphakade kukuphilela abanye. Wayibonakalisa loo nto xa kweza kwimvana kaThixo. Waphila, waye nobomi obungunaphakade ngenxa yokuba akazange aphilele isiqu sakhe. Waphilela abanye. Kwaye wamkela ubomi obungunaphakade ngokwamkela lamini. Kwaye akusaphileli isiqu sakho, uphilela abanye. Ubani wathi, uyinyamezela njani uvumele nabani akubize anjalo ukuba mabi amagama? Awuphileli isiqu sakho, uphilela abanye ukuze ube nokumhlangula laa mntu. Niba ngoonyana, kwaye ingxaki yayo yile, ibandla lilibele ukuba lingoonyana. Ungunyana, uthatha indawo kaKristu. Ungunyana, ke musa ukuphilela isiqu sakho, philela abanye. Kuhle, mzalwane uBrenham, ndingamphilela lo umzalwane, ngenxa yokuba ngokuqinisekileyo uyindoda ethandekayo. Asiyiyo leyo, philela laa ndoda ekuthiyileyo, philela laa mntu unokukubulala xa enokuba nako. Nantso into abayenzayo kuye, bambulala waze wafa ukuze abe nokuba sindisi. Bubomi obungunaphakade obo. Xa wena oko kusesifubeni sakho, ubheke ezulwini ke ngoko. Kodwa unikela ngezinto zakho, uzincame njengegusha inikela uboya bayo. Ukhangele phambili, singa eCalvary. Ndiyathemba oku kuyaninceda, nifike kwindawo. Yiloo nto umnquba, yiloo nto bonke abantu kufuneka beyenzile, kukufumanisa ukuba uyintoni, kwaye yintoni injongo. Ibandla ayikokuya enkonzweni nje ukuba kudlalwe umculo kuhlatyelwe iingoma. Ibandla yindawo apho ukulungiswa, umgwebo uqala endlini kaThixo. Kufanele sizibalele ekubeni singabafileyo, kwaye siphila kuKristu. Ngoko ke, wenza indlela yokuba sibe nako ukuzincamela kwinkonzo yakhe, ukulandela yena. Ukuba silandela yena, siphila ubomi awabuphilayo. Oko kuyamangalisa. UYesu wathi, kwaye wathetha ngayo, maninike nje isicatshulwa ezimbalwa kuyo. Mamelani kufutshane, ningayiphosi. UYesu wathi, ngayo lo mini uya kubahlula abantu njengeegusha neebhokwe. Kwaye uya kuthi kwiibhokwe, yimani kwicala sekhohlo ze kwiigusha, yimani kwicala sekunene. Waze wathi kwiibhokwe, yimkani kum, ngokuba ndandilambile kwaye anandondla. Ndandisentolongweni, naze anandivelela, ndandize, anandambesa, ndandinxaniwe, anandinika siselo, ndandigula, anandivelela, ke yimkani kum. Ze kwigusha wathi, ndandilambile, nandondla, ndandize, nandambesa, ndandigula, nandilungiselela. Kwaye qaphela, musa ukusilela ukukufumana oku bandla. Kugcine oku entliziyweni yakho ngonaphakade. Yayenziwe ingqondo ingacinganga kangako. Abantu abayenzi kuba besemsebenzini. Indoda yekunika into engenye ngokuba kumele iyenze. Indoda yekondla ngokuba kumele ikwenze. Inembono yokwenzela okukokwayo. Imele ibe bobona bomi bakho. Ezona zenzo zakho. Yayingalindelekanga kangako kwezi gusha. Zathi, Nkosi, Ubulambe nini na saze sanga kona. Ubulambe nini na saze sakondla. Ubuze nini na saze sakwambesa. Ubunqanwe nini na saze sakuseza. Ubugula nini na saze sakulungiselela. Ibizenzekela kangaka ukuphuma kuthando. Nje ubomi bakho bukubo. Thixo, vumela abantu babone ukuba iCalvary yasenzela ntoni. Ngokuzenzekela kangako. Bekunini wena, Nkosi? Khange sazi. Jonga uYesu waguquka wathini. Ekubeni nenze njalo kwaba, nenze njalo kum. Ubomi bokungafuni okokokwakho. Hayi ingcinga yesibini. Hayi ucinge ngayo. Kodwa ufe kangako kwizinto zeli hlabathi. Kwaye uphila kangako kuKristu. Kwaye uhamba kangako kumendo. Zithi ezi zinto zibe into ezenzekelayo. Uyayenza nje. Hayi uthi kuhle. Ngoku iNkosi iyakuthi. Nkosi ifuna ndenze le nto. Asiyo loo nto. Uyinxalenye yakhe nje. Umoya wakhe ukuwe. Kwaye, wenza ngale ndlela wayesenza ngayo. Yifumane. Kuko indlela, ekhangeleka ilungile emntwini. Kodwa isiphelo sayo indlela yokufa. Hayi bonke abathi, Nkosi, Nkosi, baya kungena. Kodwa abenza intando kabawo wami. Nje, ngokuphuma ezinhliziyweni zabo. Njengesisa. Ngoku, lami neCalvary, yahlawula elaxabiso ukuze sibe yiloo ndlela. Hayi uthi, uyazi umhlolokazi uJones ngelinye ilixa wayephelelwe ngamalahle, daze ndaya kumthengela amalahle, yakuxelela. Ndibone umzalwane odinga isuti yempahla, daze ndaya kumfunela isuti yempahla. Makasisikelele uThixo, ndingumKristu. Oh bethu, wena ungofuna okokwakho, olihlwempu udwayinge lo mntu, ungumhanahanisi. Musa ukuvumela isandla sokunene sazo okwenziwa sisandla sasekhohlo, nesandla sekhohlo sazo okwenziwa sisandla sokunene. Nje ngokuzenzekela kangako ukufa kuKristu, de uyenze nakanjani na, yindalo yakho, ukwakheka kwakho, uyayenza nakanjani na. Bubomi nje obuphila kuwe, uzinikele ngokupheleleyo kula moyo, kwaye uyaziphila nje kuwe. Oh, uyawuva la moya usikelelekileyo. Oh, buya bom. Asindimi ophilayo, watsho uPaulos. Kodwa uKristu uphila kum. Nje, ngokuzenzekela kangako. Kuhle. Yakuxelela mzalwane uBrenham. SingamaKristu apha. Sinceda aba bantu. Sinceda abo yabantu. Oh, bethu. Intloni kuwe. Asibube ubuKristu obo. UbuKristu nje, ngokuzenzekela buyayenza. Imele yenziwe. Kwaye uyalibala nje malunga. Konke malunga. Andingeke. Hamba uyenze. UKristu wanikezela njengokupheleleyo ngobomi bakhe kuThixo, wazinikela njengesicaka soluntu lonke ebantwini, wanikela ubomi bakhe ngesisa, kwakungekho mfuneko yokuba ayenze. Zange ayenze engafuni, zange athi, ngoku bazalwane, nimelwe nonke nicinge kakhulu ngam ngokuba ndise kunifela. Akazange athethe nelizwi malunga nayo, wafana kanjani ukuba yayinguThixo kuye, nguThixo kuwe. NguThixo kum, oko kwenza sijonge kwabanye. Igusha kwicala elinye, omnye wabo uyakuthi, kuhle, Nkosi ndenze oku, kwaye Nkosi ndenze oku, ya, wathi, yimkani kum, ninabenzi bokungalungisa, andizange ndinazi nokunazi. Ukuba ibandla lingakhe lize kwezo nyani zeziseko, ukuba akusiyonto uzama ukuyenza, ozenzayo ukuba uyenze, yinto ezelweyo kuwe. Ndixolele sihlobo sam sakwamoya. Ndingowakwamoya. Kodwa izihlobo zam zakwamoya zifike kwindawo apho kufuneka ibe ngomninzi umculo okukhawulezayo, ukubethwa kwezixhobo zomculo ezithile, okanye ukuqhaba izandla, okanye ithamborini, ukuzisa ukukhwaza. Oko yimizwa kuphela. Badlala izixhobo zomculo phambi kokuba baye edabini, bangenise abantu kwimizwa yodaba. Ndiyakholwa kumculo, ndiyakholwa kuqhwaba izandla, kodwa ndiyakholwa kwezi zinto. Oko kuyinyaniso kanye, simelwe kukuba nako okuya. Kodwa nishiye izinto ezinkulu zingenziwanga, bobuya bomi bokuzinikela okwedini, ukuba uThixo uphila kuwe. Ngokuzenzekela, usenza oko kulungileyo ngokuba kulungile, uqhubeka nje, ungacingi nanto malungana uyiphila nje ke ngoko bukela uyabona oku kwenzekayo uya nje ukumendo yiloo nto iCalvary eyathetha yona kuwe kumendo owavulelwa wena ngalamini ngoku ngoku khumbula awunakuba yibhokhwe kwelinye icala ube yigusha kwelinye icala azinakuxubana ngoku kukho abantu abaninzi bathi ewe uyazi intoni sinombutho kwelethu iqela sinceda amahlwempu senza oku oko kulungile konke kodwa uzibethela elakho icilongo malunga nako awuyenzi loo nto wenze emfihlakalweni amalizo akho uyesu watsho njengokuzenzekelayo into ethile kuwe ayingaphezu kokuba usiya kuzifunela amanzi unxaniwe ukuba indoda elandelayo inxaniwe ucinga ngayo nayo isidingo somntu olandelayo ucinga ngaye ngendlela enye ubuya kucinga ngesakho isidingo ze ungayithatheli ingqalelo loo nto uphile nje uqhubeke ngoku awunakuba igusha icala ube yibhokhwe icala ke ukuba uthi kuhle elethu ibandla linombutho sinikela kumahlwempu kwaye senza oku nokuya kwaye senza nokunye ukuba unoko ngaphandle kokuya ubomi bukaKristu kuwe ukwenzela nje okupheleleyo ilize uYesu uPaulus wathi awokuqala amaKorinte 13 ndingafanelana ndinikela ngezinto zam ukondla amahlwempu nomzimba wam utshiswe njengedini akuncedi lutho ngoku oku kulikhuni kodwa kuyinyaniso kufuneka uze kuloo nyani uqonde into iCalvary yakwenzela yona siyayijonga size sithi ow ewe okuya kulungile asiyo loo nto ukuba unyana kathixo kwafuneka eCalvary ukuya kubethelwa emnqamlezweni wonke unyana ozayo umelwe aye kwiCalvary kumele naye abe neCalvary umelwe ube nayo laa mini yeCalvary ndimelwe ndibe nayo laa mini yeCalvary oko kuphelisa umbuzo wesono hayi ubambe izandla nomshumayeli hayi ubanjwe isandla ungeniswe ebandleni hayi ungene ngencwadi ebhaliweyo hayi ungene ngesivumo kodwa ungene ngozalo zange anike encwadi ibhaliweyo zange anike sivumo wanika uzalo leyo yindlela esithi singene ngayo ngoko ukusuka apho ngokuzenzekela siphila ubomi bempilo yobuKristu ngoko enye intetho icala ibhokhwe icala igusha abanayo into enjalo uyibhokhwe okanye igusha awulocala ibhokhwe necala igusha uyibhokhwe okanye igusha ngoko ukuba nje wenza izinto ezilungileyo ze ucinge ungangena ngako oko ke bekungayi kubakho imini yeCalvary umthetho wabonelela ngoko kodwa ukuba yathabatha imini yeCalvary yayiza kungenisa okuya ukuze singabi ngamalungu nje bandla kodwa sibe ngoonyana neentombi zikathixo nantso into imini yaseCalvary eyayiyiyo nantso into eyayithethayo kuwe ukuze ube nokwenza ulandele wenze njengoYesu ngoku umlambo awunyuke usihla ngexesha elinye umlambo kuphela ubalekela kwicala elinye kwaye nomoya kathixo nje ubalekela kwicala elinye awuxubanisi izinto nawo ubaleka ngendlela enye jonga uYesu xa sivala uYesu wathi imisebenzi endiyenzayo niya kuyenza nani nengaphezulu kulale niya kuyenza ngokuba ndisiya kubawo wam andikuthethi oku kakhulu kwibandla apho niyaqonda kodwa le miyalezo ishicilelwe amashumi awawaka ayayiva ehlabathini jikelela ndiza kuwuphendula la mbuzo womgqiki kanye ngoku amatyeli amaninzi ndithiwe xelelwe bathi kutheni ukholwa ibhayibhile uYesu wathi le misebenzi ndiyenzayo niya kuyenza nani nengaphezulu kunale niya kuyenza ngoba ndiya kubawo wam ungaba ngombi kangakanani mhlekazi ungabhadula kangakanani ukumka kucalulo nezengqondo zenu izifundo zakwalizwi nezokuqikelela kwengqondo yakho kwayo nantoni na sihlobo sam sobabalo esilahlekileyo akuyiqondi ukuba le bhayibhile itolikwa ngokomoya uYesu wabulela ubawo ukuba eyifihlile kwizifundiswa nabakrelekrele izilumko nengqondo ze ayityhile kwiintsana ezinokuza eCalvary ngoku jonga uYesu wathi jonga wayibeka njani imisebenzi endiyenzayo uyayenza kanye ngoku imisebenzi endiyenzayo ngoku ukuphilisa abagulayo ukuvusa abafileyo kuvula amehlo emfama le misebenzi niyakuyenza nani niyakuyenza lena ukubani yakholwa kum iyayenza le misebenzi kwaye ke nengaphezulu kunale niyakuyenza ngoba ndiyakubawo wam ixeshana ze ihlabathi lingandiboni kwakho nangona nina niyakundibona ndiyakuba nani nakuni ukuyeka kupheleni kwehlabathi andiyi kunishiya nedwa ndiyakuthandaza ubaba uyakunithumela omnye umthetheleli ongumoya oyingcwele elingenako ukumamkela ihlabathi nangona nina ningamamkela ngokuqaphela emikhulu kunale imisebenzi yayikukuba namandla ebandleni hayi kuphela ukuphilisa abagulayo ngomthandazo ukukhupha idimoni ngomthandazo kodwa ukudlulisa ubomi obungunaphakade kumakholwa umoya oyingcwele ubusiza waze wanikelwa ezandleni zebandla ukudlisa ubomi oh nantso into iCalvary eyayithethayo yathatha abasezantsi ajongeleke phantsi amadoda nabafazi yabaphakamisela kwindawo babe ngoonyana neentombi zikathixo ukuphilisa abagulayo ngokudlulisa ubomi obungunaphakade ngokunika umoya oyingcwele kumakholwa athobelayo amadoda ayekade engakholwa enziwe amakholwa kudluliswe okomoya ubomi obungunaphakade iyenkulu kangakanani ukuthi lo mfazi ogulayo olele apho ingathandaza umthandazo wokholwa aphiliswe yinto enkulu le nantso into awayeyenza ngokuya kodwa wathi nemikhulu kunaleni yakuyenza ndiza kuninika amandla hayi kuphela ukuba nimphakamisa okwethutyana kodwa ukumnika ubungunaphakade obuya kuba gunaphakade naphakade bantu bangamahlwempu bazimfama baludwayinge niyiphosa njani loo nto aniboni ukuba eyona inkulu into yeyiphi yeyona nto inkulu ingenzeka yayikukudlulisa ubomi obungunaphakade ebantwini yintoni ubomi obungunaphakade ubomi owabuphilayo ubomi obabukuye dlulisa oko kwabanye angayenza na umntu loo nto unyana kathixo angayenza uyesu wathi izono zalowo nizixolelayo uya kuzixolela izono zalowo nizibambayo ziya kubanjwa ngoku naku apho ibandla lamakatolika namanye amaninzi enza khona impazamo yawo enkulu bayaphuma bathi ndiyazixolela izono zakho yayingeyiyo loo nto bakwenza njani ukuxolela izono ebhayibhileni upetros wawuphendula la mbuzo ngomhla wepentekosti bathi singenza ntoni ukuze sisindiswe singakufumana njani oku nikufumeneyo nonke wawubeka phantsi umgqaliselo wabaxelela into amabayenze wathi guqukani nonke ngabanye libhekise kuthixo nize nibhaptizelwe egameni likayesu kristu ukwenzela ntoni ukuxolelwa kwisono senu nantso emikhulu imisebenzi bangaphi nina abashumayeli kule ntsasa bangaphi nina nimamele ilizwi lam kwikhasethi lesishicileli mazwi abazimisele ukuya eCalvary kule ntsasa nize nijonge ukuba yintoni uthixo anenzele yona phaya nize nishiye imigaqo yamahlelo enu nishumayele ivangeli halleluya iphezu kwenu ngoku niza kwenza ntoni ngayo ngoba inguquko noxolelo lwezono kumele zishunyelwe egameni lakho kwihlabathi lonke kuqalelwe eyerusalema halleluya uzuku nakonke ithetha ntoni iCalvary kuwe yakwenza ntoni la mini wena ingaba yakuhlohla ngemfundo yezakwalizwi ingaba yakwenza waba ngokukhukhumeleyo okanye yakwenza umKristu othengise konke halleluya isono sixolelwe emikhulu imisebenzi kunaleni yakuyenza uyabona ukuba oh ni ngobani akunjalo emikhulu imisebenzi kunale ukuxolela izono egameni likayesu kristu kodwa ngemigaqo namahlelo nento ezinjalo inibophelele phansi kwindawo nisakhonza ihlabathi icelele nayiphi na indoda icelele nawuphi na umfazi angeza eCalvary aze azame ukuba ngumntu othile omkhulu ngenxa yokuba umntu othile uthethe into ethile icelele apho ungajonga ebusweni beCalvary ukukhanya kwayo okuchanekileyo laa mini yeCalvary unganayo njani imini yakho eCalvary uze uphume ungokukhukhumeleyo ungaphuma njani ungunopopi wombutho othile uze ushumayele iimfundiso ezenziwe ngumntu kutheni ingakwenzi uthobeke elizwini likaThixo ukuba ungakhe uye phaya uya kuphuma uthobekile ungatheni ukufuna ukuba yinto ethile enkulu embuthweni wakho ube nosiba emnqwazini wakho xa uYesu Kristu unyana kaThixo wazithobela kumzimba oxatyelweyo kubuso obutshicelweyo kwade kwaba ziintloni nehlazo kwaye bazihloba iimpahla zakhe bambethela emnqamlezweni phambi kwehlabathi elidelile ihlazo ungaya njani eCalvary uphume uyinto eyahlukileyo kuleyo wayeyiyo ihlazo iintloni ow uthi baya kundikhabela ngaphandle bayeke bakhaba yiba nemini yakho eCalvary uThixo uya kuba nendlela yakhe ngawo mandikucaphule oko kwakhona yiba nemini yakho eCalvary uThixo uya kuba nendlela yakhe ngawe masithandazeni
Lord
Nkosi
oh
Thixo sithathe sonke usinyusele eCalvary kanye ngoku masisuke kubuthina Nkosi uloyiko lwabantu uloyiko lento umntu ongomnye azakuyithetha ngoba ihlabathi lonke lamhleka lenza into yokuhlekisa ngaye kodwa wathobela ekufeni wathobela kwihlazo wathobela nkquna phantsi korhulumente wezwe lonke kwaye siyaqonda ukuba xa usathana wakhahleleka kulo mhlaba waba ngumlawuli negunya kulo mhlaba wangqina loo nto inye phambi kwenkosi yethu waze wathi ezi zikumkani zezam ndiyakwenza ngazo oko ndikuthandayo kwaye siyaqonda ukuba ukusukela kulaa mini ukuza kule eli hlabathi phantsi kwesiqalekiso belilawulwa ngulowo oliqalekisileyo kodwa Thixo ow Thixo sikhonza ubukumkani obungaqalekiswanga bawo Thixo ndlela ekumangalisa ngayo ukuba wenze izinto ezinkulu kwihlabathi lemifanekiso bhanyabhanya namhlanje uvumele le mifanekiso bhanyabhanya mikhulu injengemithetho elishumi nezinjalo ziphume ukwenzela amadoda nabafazi babone abebengayi kuma nasemnyango wenkonzo kodwa ubenze babone into eyiyo indlela kaThixo indlela eyaliweyo lihlabathi ngenxa yokuba sinje singena eRussia phantsi kobukomanisi sikweli hlabathi kodwa singabo abeli hlabathi siyile eCalvary sibethelele emnqamlezweni iziqu zethu sisenzela ubukumkani bukaThixo sibe ngabanye bakhe nokuba lithini ihlabathi sithabatha indlela nabambalwa benkosi abadeliweyo siqhubela phambili kuvuko kwaye siyakholwa ukuba sele likufuphi nkosi side sithi xa sivuselwa kubukumkani obuya kuthatha ulawulo lweli hlabathi njengoko uDaniyeli walibonayo kwangaphambili laze laluphula lonke ihlabathi laba ngumnququ waze umoya wawuvuthela wesuka esandeni sehlomo kodwa intaba ilitye lakhulela ekubeni yintaba enkulu egqume ihlabathi elaa litye liza kuza Oh Thixo sifuna ukuba inxalenye yalo masizikhanyele thina sithathe umnqamlezo wethu yonke imihla siphilele uKristu siphilele abanye sinike oko Nkosi kungakho abathile apha kusasanje kwaye abangamaziyo njengomsindisi kwaye abangathanda ukukhunjulwa kumthandazo wokuvala kwaye abangathanda le ibe yimini yabo eCalvary ningaphakamisa izandla zenu nithi ithandazele Zalwane uBrenham Ufuna ukumazi njengomsindisi wami. Thixo akusikelele. For Samcha. Umuntu othile ongomnye. Thixo akusikelele. Abantu wami emva phaya. Ngakho umuntu othile ongomnye othi ufuna ukumazi. Ufuna le ibe yimini eCalvary ukwenzela mina. Ndanele. Unceda ndone ukuba ndibe ndidlalisa apha kanye ngalento endazalelwa ukuyenza. Ndazalwa. Zalelwa ukuba ngunyana kaThixo. Kwaye naku ndibambelele kwizinto zehlabathi. Thixo, ndivumele ndibethelelwe emnqamlezweni namhlanje. ivumele ndibethelele emnqamlezweni namhlanje isiqu sam neembono zam ukuze ndibe ndingaphila noKristu kwaye ndiphilele abanye. Nokuba benza ntoni kum ukwenza into yokuhlekisa ngam kwaye bandithutshise baze bathethe bonke obubi chaseneyo nam nezinto, ndivumele ndihambele nje ngokuthobekileyo kwaye ndinobulali njengemvana njengoko wenzayo. Kwaye ngamini ithile uthembise ukundivusa kwakho ngomhla wokugqibela. Ikhangela laa mini kungakho ezongezelekileyo izandla eziphakamayo, Thixo akusikelele emva phaya. Nawe konke kulungile, ezinye nje Thixo akusikelele, Thixo akusikelele ezinye ezongezelekileyo ukuze phambi kokuba sithandaze. Bawo wethu osemazulwini, kwathiwa xa uPetros washumayelayo ngomhla wePentecost, bonke ababekholwa bongezelelwa ebandleni, bakholwa ngokunyaniseka ngeentliziyo zabo zonke. Aba bantu basandula ukuphakamisa isandla sabo, ndiyakholwa ukuba bakholwe ngentliziyo yabo yonke, kwaye ukuba benze njalo kukho iqula lamanzi alinde apha, bafuna ezo zono zixolelwe. Kukho umntu apha ongababhaptiza kwela gama, kwaye ukuphela kwegama elikhoyo phantsi kwezulu elinikwe abantu ukuze sisindiswe. Kuba njengokuba ndicaphule isibhalo kwimizuzwana edlulileyo ukuba inguquko noxolelo lwezono kumele zishunyelwe egameni lakhe kulo lonke ihlabathi, kuqalelwa eYerusalem. Kwaye eYerusalem xa kwashunyayelwayo inguquko noxolelo lwezono, umpostile wabaxelela ngezibhalo baze wathi mabaguquke kuqala baze babhaptizelwe egameni likaYesu Kristu. Yayingumsebenzi womshumayeli lowo ukuwenza ukuze bona baguquke, aze yena ababhaptizele ukuxolelwa kwezono zabo. Ezalowo izono nizixolelayo uya kuzixolela, ezalowo izono nizibambayo kuye zibanjiwe. Bawo, lenze njani ihlabathi ukuphumela kumbono ombi njengokuba lenzile? Kutheni kungakholwa ivangeli elula? Baze bangenise ukwenzela oko ukuthatha indawo yokunye amagama obuxoki, ubhaptizo lobuxoki, ubhaptizo lomoya oyingcwele lobuxoki, ukubamba izandla nabalungiseleli, ukusebenzisa izihlonipho zikayise nyana moya oyingcwele okungazange kube nesesibhalweni, umqulu owenziwa ngamadoda angamaRoma, ingeyiyo imfundiso yobuKristu nandaweni na eBhayibhileni. Ukuxolelwa kwezono akunakuxolelwa ngezihlonipho kodwa egameni likaYesu Kristu. Ngoku bawo, siyazi ukuba ayidumanga iindlela zakho zaba soloko ziyiloo ndlela, kodwa vumela amadoda nabafazi kusasanje beze kulaa mini, laa mini yeKhalvari, apho uYesu edela laa mini elahlazo lokuhlutywa iimpahla, lokuxatyelwa akabe zizigqwenga, lokutshicelwa enziwe into yokuhlekisa lihlabathi lonke libandla ngabantu ekwakumele bamthande. Kwaye ke kuko konke oko akawuvula umlomo wakhe, waya kufela abo bantu babesenza into yokuhlekisa ngaye. Thixo, sithathe usise eCalvary kule ntsasa, kwaye ukuba bathi siphambene, bathi sizifumene phosakeleyo izibhalo nokuba yintoni abafuna ukuyithetha, Thixo, abanakuma ebukhweni bukaThixo bathi kuphosakele. Abanakuzigquma izono zabo ngeBhayibhile. IBhayibhile iyazityhila izono zabo. Ukungakholwa kwabo besenzela ukuduma, benze njengesihlwele sonke. Bavumele baze eCalvary kule ntsasa, kwaye qala eYerusalem ukuba inguquko noxolelo lwezono mazishunyelwe egameni lakhe kuzo zonke izizwe, kuqalelwa eYerusalem. Bavumele bathathe elaa nyathelo linye libethelelwe emnqamlezweni lokuxatyelwa, batshicelwe kwenziwe into yokuhlekisa ngabo, kwaye babizwe ngayo yonke into abangabizwa ngayo kumgca weendlavini zenkolo, abachithi bamabandla bonke abafuna ukukubiza. Singankosi kule ntsasa singathabatha indlela yethu nabenkosi abadeliweyo abambalwa, singahamba njengoko abapostile benzayo, bengajikeli ekunene okanye ekhohlo, kwaye ngokusuka ekulungeni kwentliziyo zethu sikhonze uThixo. Sinike oko bawo. Ngoku hilisa abagulayo nabaxhwalekileyo abaza emceni wokuthandazela, banga bangathi aba baphakamisa izandla zabo ezintliziyweni zabo baguquke kanye ngoku, banga bangathi aba bamele kude ixesha elide kangaka, ngokukhawuleza baze emanzini bafumane izono zabo zixolelwe egameni ledini uYesu Kristu unyana kaThixo. Amen. Anze mamle zweni apo umsindisi wami wafayo. Ezanzi apo dakhalela ukuhlanjwa esonweni. Apo kweyami inhliziyo igazi lafakwa. Uzuko kwelakhe. Zuko kwelakhe igama. Uzuko kwelakhe igama. Apo kweyami inhliziyo igazi lafakwa. Uzuko kwelakhe igama. Ndisindiswe ngokumangalisayo esonweni. Njani? Yesu ngokumnandi uhleli ngaphakathi. Baya emnqamlezweni apho wandiyiba ngomnye wabakho. Uzuko kwelakhe igama. Zuko kwelakhe igama. Uzuko kwelakhe igama. Elinqabile igama. Apho entliziyweni igazi lafakwa. Uzuko kwelakhe. Akwenzi okuthile oko kuwe. Iya kucoca nje ngokuphandle. Ibeke ithemba ngaphakathi kuwe. Ubomi, ubomi obungunaphakade. Yintoni ukubethelelwa noKristu? Ukuphilela abanye. Abanjani abanye? Abo bakucaphukelayo. Abo bangekhe bakuthande. Abo bangenza into yokuhlekisa ngawe. Uphilele bona. Ube nabo. Ubathande. Bathandazeleni abo banigxekayo. Bathethe bonke ububi ngani bexoxa. Ngenxa yegama lam. Babathutshisa abaprofeta babephambi kwenu. Bendicinga ukuba umyalezo uya kuba nako ukulinceda ibandla kule ntsasa. Ukuba niyakubona ukuba sidinga iCalvary, sidinga ukubethelelwa emnqamlezweni. Ngoku yintoni yonke eyenzileyo? Kuhlawulelwe konke. Dade ukwisitulo samavili, bantu apha abagulayo nabaxhwalekileyo. Konke kuhlawulelwe. Ukuphela kwento ekufuneka uyenzile, ukukholwa ukuba yeyakho. Yamkele ngendlela enye. Kwaye uya kuphiliswa. Khumbula, ngoku yintoni? Ungaya ehlabathini, ushumayele ivangeli, uphilise abagulayo, kwaye udlulise ubomi obungunaphakade. Uka kakhulu kangakanani, okwe, nantsi indoda ilele apha, inetyhuma, umhlaza, nokuba yintoni na. Simbonile amatyeli amaninzi edlulisa iintsikelelo zakhe, aphilise indoda, aphilise umfazi, amashumi amawaka aphindwe ngamawaka eemeko ezingenakuphikwa ehlabathini jikelele. Uyabona, ebasusa emakhukhweni, kwiibhedi zabagulayo, izithunzi zabantu abadliwe ngumhlaza, namhlanje bangabalungileyo, abasempilweni abantu. Le misebenzi ndiyenzayo niyakuyenza nani, kodwa emikhulu kunale niyakuyenza. Engaphezulu kunale yiyo echanekileyo. Yintoni? Ndibanike ukongezelelwa kobomi egameni likaYesu ukubongeza ubomi babo iintsuku ezimbalwa. Kodwa engaphezulu kunale niyakuyenza, niyakubanika ubomi obungunaphakade ngalo igama lam. Kutheni unganentloni ngeli yalinqabileyo igama? Kutheni abantu belilandula balinikele umva besimka kulo? Ngumtyholi okuqinisekileyo. Inguquko noxolelo lwesono kumele zishunyelwe egameni lakhe kulo lonke ihlabathi, kuqalwe eYerusalem. Nako apho umyalezo waphuma khona kuqala. Ngaba kunjalo, inguquko noxolelo lwesono zishunyelwe egameni lakhe kuqalwe eYerusalem. Ngoku, kuqala, siza kwenza njengoko wenzayo, sibe nomthandazo wokuphilisa abagulayo. Okulandelayo, siza kuba nesikhulu isipho, amanzi alungile emva apha, ukwenzela nabani ofuna ukubhaptizwa. Sikhona ingubo apha ngaphakathi zabafazi, ingubo apha ngaphakathi zamadoda. Zimi zilungele nina ukuze nifumane izono zenu zixolelwe. Ngenxa yokuba khumbula ukuba unganakuxolelwa kwezono ngokwemfundiso yeBhayibhile. ngoba alikho elinye igama phansi kwezulu elinikiweyo ebantwini ukuze nisindiswe. UPaulus wahlangana nabanye ababesele bebhaptiziwe kwaye babememelela benoloyiso. Wathi, nabhaptizelwa yenini? Bathi, kuYohane. Wathi, uYohane wabhaptizela kwinguquko. Ngoku kufumane oku kwinguquko, hayi ukuxolelwa kwesono. Bangaphi abakuqondayo oko? Hayi ukuxolelwa kwesono. Babebhaptiziwe kuhle kwinguquko, babeguqukile. Ewe mhlekazi, ndiguqukile, ndiyakholwa uyeza. Babebhaptiziwe enguqukweni, oko kukuthi ekukholweni kwinkosi uYesu Kristu. Ke bakukuva oku ukuba idini sele lafika, babhaptizwa kwakhona egameni likaYesu Kristu, kwaze ke kwadluliselwa kubo xa wabeka izandla zakhe kubo umoya oyingcwele, baze bathetha ngeelwimi baprofeta. Ngoku uza kusitshintsha njani esiya sibhalo? Khawuke ubeke umnwe wakho kwindawo ibenye eBhayibhileni, apho nabani na wakhe waxolelwa izono zabo kwitestamente entsha, owakhe wabhaptizwa nangayiphi na indlela kungekulo igama likaYesu Kristu. Ndibonise indawo ibenye eBhayibhileni apho nawuphi na umntu wakhe wabhaptizwa egameni lweyisenyana moya oyingcwele, okanye ziyisa etafileni yam imbali, imbali yebandla ebonisa apho nabani na owakhe wabhaptizwa egameni likayisenyana moya oyingcwele de kwaba ngamakhulu anento eminyaka emva kokufa kompostile wokugqibela xa ibandla lamakatolika laba ngumbutho. Ngoku ndinayo i-Pre-Nicene Fathers kwaye ne bonke ababhali bembali nento yonke kanye kwigumbi lam lokufundela, eyona indala ihloniphekileyo imbali ehlabathini ukuphela kobungqina obungena kuphikiswa esinabo. Funda i-Our Sunday Visitor okanye i-Catechism yebandla lamakatolika ubabukele into abayithethayo. Abanye bamaprotestanti mhlawumbi baya kusindiswa ngenxa yokuba bayaqubuda kwimfundiso yobukatolika, ngoba iBhayibhile yabo ithi bhaptizane egameni likaYesu Kristu, kodwa sithathe ukunyaniseka sakususa egameni likaYesu sakubeka kuyisenyana moya oyingcwele, kwaye nabo bayayivuma loo nto. Ngoko ndibonise isibhalo esichasene noko kwaye nako ke, kwaye ke ihlabathi liqubuda kanye kuyo. Kutheni? Abazange baye eCalvary, yiyo le abazange babone. Baya kwenza into yokuhlekisa ngawe bakubize, baya kude bakubize umqengqeleke ongcwele uYesu yedwa na wonke loo magama obaco abanako. Yenza mahluko mni into abakubiza yona? Bathini? Ngaba wakhathala yinto ababembiza yona? Wabethelwa emnqamlezweni, waphilela uThixo, uThixo kuphela, kwaye ukubala moya mnye wawukuye ukuwe uya kukwenza wenze into enye, uthwele igama lakho. Nantoni na esukubani yenza? Itsho iBhayibhile ngezo kanye ngesenzo, kwenzeni konke egameni likaYesu nibonga uThixo. Niyifumana phi leya yeziqu ezithathu imfundiso yobuhedeni? Iphuma kwiCatechism, hayi kwiBhayibhile. Igama iTrinity aliveli nokuvela kwizibhalo zonke kusukela kuGenesis ukuya kusityhilelo. Ayikho into enjalo, ayikho into enjengoThixo weTrinity. UnguThixo, uThixo yedwa, uThixo omnye, wabasoloko enguThixo omnye. Wasebenza ngee-ofisi ezintathu, wasebenza ngelinye ilixa ngekabawo phantsi kukaMoses, wasebenza ngelinye ilixa enyameni njengonyana uYesu, usebenza ngoku njengomoya oyingcwele, kodwa nguThixo omnye, uThixo omnye, hayi onamagama amathathu, ii-ofisi ezintathu, izihlonipho ezintathu kwigama elinye uYesu Kristu. Nantoni eyahlukileyo bubuhedeni? Kwaye ndiyacela ukuba ubani abonise oko ukuba kunjalo. Kulungile, ndikuthethe oko iminyaka ngeminyaka ngeminyaka, kwaye akukho bani ukhe wayithabatha. Unangoku uyabona, ngenxa yokuba ayinakuthatyathwa, ndinayo ini. Nantsi iBhayibhile kuqala, kwaye nantsi yanembali endala yokubonisa ukuba ichanekile. Kwaye kutheni? Umtyholi nje kuhle. iBhayibhile ithe baya kuba ngola hlobo, baya kuza njani ukuba andithanga ndibatsale? Phela nje konke endikwaziyo ngayo, nantso into uYesu awayithethayo. Ngoko andikuthethi oko ukuze ndibe ukuba ndithethe oko kwaye ndishumayela intshumayelo enjengale, bendiya kuba ngoyena uphantsi umhanahanisi phakathi kwenu. Njalo kanye ndikuthetha oko ngenxa yokuba yinyaniso kwaye bubomi. Bonke abo babhaptizelwe kuKristu bayambembatha uKristu, banobomi ngegama lakhe. sithandaza egameni lakhe, sifuna egameni lakhe, sishumayela egameni lakhe, sibhaptiza egameni lakhe, siphila egameni lakhe, sifa egameni lakhe, siya ezulwini egameni lakhe, sivuke ekufeni egameni lakhe. Lonke usapho ezulwini libizwa ngoYesu. IBhayibhile yatsho njalo. Lonke usapho emhlabeni libizwe ngoYesu. Wathi, ndize ngelo wam, uthi kuhle igama likaBawo. Ubawo asilo gama, sisihlonipho. Wathi, ndize egameni likaBawo wam, naza nandamkela. Ngoku, leliphi igama aze ngalo? Aha, ngokuqinisekileyo, naza nandamkela. Ngoko nakoke, yinto nje, ehe, fihliwe emehlweni ezilumko nengqondo. Ngenene, ngenene injalo. Aha, kwaye ngaphaya kwesityhilelo njengokuba sifundisile nganye imini kukho eliya lidala ibandla elilihenyukazi elingumbutho wokuqala laze ke laba negquba leentombi ezizalwe ziphuma kulo zenza into enye umkhwa omnye liphelela lonke eBhabheli ngendlela enye line nebandla laseRoma nemanyano yamabandla ezizwe kwaye nako apho akhoyo konke kuphelela onke esentweni enye isikhephe esinye. Kodwa elikaThixo ibandla, haleluya, lelibizelwe ngaphandle ibandla, lahlulwa. Lakhiwe njani ibandla? Uya kuyazi njani le nto? Ungakhe uyazi njani le ukuba yinyaniso? Xa uThixo ekutyhilele, wayazi njani u-Abheli ukuba lixhwale endaweni yama-apile? Yayityhiliwe kuye. Ngokholo u-Abheli wasondeza kuThixo umpingelelo ogqithileyo. Esihla entabeni yoguqulo, uYesu uthi, bathi abantu ndingubani, abanye bathi, u-Eli, Moses, nokunjalo, wathi, kodwa ndibuza nina, nithi ndingubani. UPetros wathi, wena unguye uKristu, unyana uThixo ophilileyo, wathi, awukufundanga oku, ngolunye uhlobo, ndithetha oku, hayi ukuze ndibe mkhulu. Kodwa ukubethelela inqaba. Awukufundanga oku kwesithile isikolo sezakwalizwi. Umntu othile akakufundisanga oku. Kodwa uBawo wam osezulwini. Ukutyhilele oku kuwe. Ukuba ndinguye. Hayi uyisenyana moya oyingcwele. Kodwa ndinguYesu Kristu. Kwaye phezu kweli lwalwa. Eliphi lwalwa? Eli alinye uAbheli waya. Phezu kolu yalwalwa lunye. Phezu kolu lwalwa. Inyaniso kaThixo etyhilwe ngokomoya. Yakulakha ibandla lam. Kwaye namasango esihoko angekhe aloyise. Njalo, ayalizama, kodwa angekhe aloyise. Uyabona? Ngoko, yiya nje eCalvary, ubethelelwe emnqamlezweni, ubuye, uze uthathe indlela yakho nabenkosi abadeliweyo abambalwa, uhambele phambili. Ngoku, Nkosi, sinikela zonke izinto kuwe. Andazi okuphuma kweli qela, yintoni elapho. Andinambono yokwazi, Nkosi, ngaphandle kokuba uyityhile. Kwaye ngoku, Bawo, Thixo. Andikucele ukuba uyenze loo nto. Yiyibeke nje phezu kwabantu. Nabo ke, yanga le ingayiCalvary yokwenene kule ntsasa. Yanga ingangokwenene ukubethelelwa emnqamlezweni kwentando yesiqu, neminqweno yesiqu, nezinto ezinkulu zobomi. Anga amadoda ngaba ngathobekileyo, bazimisele ukuthatha indlela nabenkosi abadelekileyo abambalwa. Banga bangahamba ngentobeko, banga bangazalwa ngobu bukumkani, obu bukhulu bukumkani bukaThixo. Obungumzimba wakwamoya, umzimba wezulu kaKristu emhlabeni, ngomoya mnye, sibhaptizelwa sonke emzimbeni mnye. Sinike oko Nkosi, nokuba bamnyama, bamhlophe, batyheli, bantsundu, nokuba bayintoni, ndoda okanye umfazi, obophekileyo okanye okhululekileyo, senziwe sonke ukuba sisele moyeni mnye. Sinike oko Bawo, kwaye yanga ingane kwabaninzi kule ntsasa, ukuze baqonde. Yanga ungavula ingqiqo yabo. Ngoko ke, iyakuba njengemini entsha kubo. Ilanga liyakukhanya. Kwaye, ukukhanya okucimezayo kweemfundiso zakwalizwi ezenziwe ngabantu. Kuya kumka, kuze ukukhanya kukaThixo, kukhanyise endleleni yabo. Kuze kukrazule ikhuselo elikhusele oku kukhanya kuhle. Baze babe nokuhamba kwindlela ephakamileyo yobungcwele. Ngoko ke, bephilela abanye. Njengoko uKristu wenzayo. Ngoku, njengokuba sisiza kumgca wokuthandazela, ndiyathandaza ukuba uya kubathambisa abakhonzi bakho kule ntsasa. Sonke, nokuba sithandaza, omnye ethandazela omnye. Kwaye sinike, namhlanje, kuba wonke umntu ogulayo othi adlule kulo mgca wokuthandazela, abe angaphila. bangabangabuya njengaleya incinane intombi enamehlo aligwemu nenkwenkwe encinane kwane neliya lidala inenekazi nomzalwane uright nabaninzi babo badlulileyo nkosi beneenkoleko nezifo nezinto oogqirha abangenakuzinyanga kwaye naba belapha namhlanje nje malunga neveki edlulileyo kwaye naba belapha bephilile namhlanje Thixo, yangamadoda nabafazi bangadlula ngoliyakholo lunye besazi ukuba baya eCalvary ukuya kubethelela emnqamlezweni iingcinga zabo neembono zabo zokuba badlule ekuphilisweni angamandla avusa uYesu engcwabeni angabanika ubomi ubomi obukhulu bokholo ze ke ngokukhawuleza emva koko bangabaninzi bangeza equleni ukuza kubhaptizwa sicela egameni likaYesu amen Ngoku, sinemizuzu nje engamashumi amabini okuqhuba umgca wokuthandazela nenkonzo yobhaptizo. Ngoku, asinawo amakhadi okuthandazela. Sibuyile koko, kwaye siya kuzama ukuyisebenza kwiinkonzo zam ezinkulu nanini na siqala. Ndinixelele nonke, siyondlalile ngokuphandle, sinayo ekhasethini. Kwaye naphi na apho ndiya khona, la makhasethi aya kuthunyelwa ngaphambili. Umqondiso. Ukhomba kuphela kwintsikelelo. Imbono yayikukuba ukuba uya kuthandazela abagulayo, wenze abantu bakukholwa. Ndathi, abayi kundikholwa. Wathi, uza kunikwa le miqondiso, kwaye ngako oku baza kukukholwa. Imiqondiso ihamba-hambile, iminyaka elishumi ukujikeleza ihlabathi, kungekho nelinye ixesha isilela. Akukho kusilela konke konke kuyo. Bangapha abakwaziyo oko ukuba inyaniso. Kuhle, ukuba ungawukholwa umqondiso, ngoko ke, kholwa umyalezo, kulungile oko, iyabonakalisa. Kwaye, uThixo angafaka kum umyalezo, kwaye avumele ugqibelele ngolo hlobo. Kodwa into, ndize ndinixelele into engaba bubuxoki. UThixo angeke andivumele ndiyenze lona. Hayi, hayi, hayi mhlekazi, ndinixelela inyaniso. Ngoku, nonke nina nifuna ukuthandazela ngohlobo lwe kolu rozo apha, izani ngapha kweli cala, ukuba ningenza, phesheya phaya, yenzani umgca ngasekunene, kwaye ke oko kuyavumela abantu badlule ngexa sithandaza, ze ke sifumane amakhwenkwe abancedisi, kunye nabo baya kugada, kwaye ngexa bephumela apha, ze ke ngapha kweli cala, siza kubazisa ukujikela ngasemva, sibaphumelise kuwo, wonke umntu athandazelwe. Oh hayi hayi andiyenzanga. Kuhle, nanyini na ufuna, akuhluphi, ungamkhupha, okanye wena ndingamkhuphele phaya ngoku, okanye kancinci emva, nanyini na efuna, akuhluphi. Ngoku, masizoleni nje ngokuba singanako, okwale mizuzu imbalwa ilandelayo. Ndifuna nonke nibe nicinga ngoku, ngoku itheni iBhayibhile, umthandazo wokholo uya kumsindisa ogulayo, bangaphi abayaziyo ukuba oko kunjalo. Bangaphi abayaziyo ukuba iBhayibhile yathi, le miqondiso iya kulandelana nabo bakholwayo. Imisebenzi endiyenzayo niya kuyenza nani. Kwaye, yaye iyintoni imisebenzi? Wathi, ndinako, ukuba uyakholwa, kukuba ndingayenza le nto. Ingaba kunjalo? Ubuyintoni umbuzo wam? Abayi kundikholwa. Wathi, le miqondiso iya kubangela bakholwe. Ngoku, ukuba uyakholwa, lungisa. Le yiyure yakho yenkululeko, nje ngokuba ibiya kubanjalo kwisono, sisithembiso esinye soThixo omnye. Ngoku, sinomncinane ogulayo umfazi apha, onengxaki yesisu, ovela ezantsi eNew Albany. Siza kumthandazela kuqala, ukuze abe nokuzifumanela isihlalo. Ngoku, ngokuzolileyo, kwaye wonke ubani ngoku, ndifuna abazalwane bandincede apha, kwaye masithobeni iintloko zethu okomzuzwana ngoku, ukwenzela umthandazo. Ngoku, bawo sezulwini, eli ibe lilizwi lakho. Andinaxanduva ngesenzo esiya kuthathwa phezu kwayo, kodwa ndinoxanduva lokulishumayela. Kwaye, ndisazi oku, kwaye ndisazi ukuba ndiyindoda yobudala buphakathi ngoku. Kwaye ngenye imini, kufuneka ndibonane nawe. Ndishumayele inyaniso ngokusuka entliziyweni yam. Uyayazi loo nto, hayi kuba sendigwebile. Ukuba abe kunjalo, Nkosi, ke ndidinga inguquko. Kwaye, bawo, ndiyathandaza ukuba uya kunceda ngoku. Nokuba sisiya kuthandazela abagulayo. Yanga imithandazo yami ngaphendulo. Hayi kuphela eyami imithandazo, Nkosi. Kodwa umthandazo weli bandla. Njengokuba aba bantu bangamahlwempu. Bekuya kuthini ukuba lo ibiyinkosikazi yam imi apha. Bekuya kuthini ukuba lo ibinguye ehleli kwisitulo samavili. Okanye udade wethu, umama wam. Oh Thixo, philisa aba bantu. Angayenza, Nkosi. Khangela, kumi kumgca wokuthandazela. Ingxaki yentliziyo, umhlaza, ityhumi, zonke iintlobo zezifo neenkoleko. Abaninzi kubo bayeza, amakhulu aya kukhululwa. kanye ukusuka apho Nkosi. Bayayibona kwaye bayayikholwa. Baye bayeza emgceni ukuthandazela ukuze bamkele eyabo. Beza kwilitye eliphilayo ngoku, hayi umkhonzi wakho, kodwa kunyana wakho uYesu ongumkhokheli webandla elomoya, umntu ongenakubonwa phakathi kwethu. Kwaye njengokuba sihamba sinikela ngegama lakhe, uthe egameni lam bayakukhupha iidemoni. Ndiyathandaza ukuba uya kuyiphendula imithandazo yethu egameni likaYesu. Amen. Ngoku wonke umntu abe semthandazweni. Ngoku yinxalenye yakho le, nawe umthandazo wakho. Ngoku lo mfazi mncinane kumele afe ukuba into ethile ayimncede. Bangaphi abamaziyo umzawane uStutzcliff, umzawane nodade uStutzcliff? Itsalelwe umnxeba ovela eGermany kathathu ngobunye ubusuku. Umntwana wabo ebefile. Bacela, zalwane uBrenham, sikubonile ngomoya kaThixo uvusa abafileyo. Babemi bekhona beyibukela, uyabona. Kwaye siyazi ukuba ungumprofeti weNkosi. Thetha nje ilizwi, ndathi angeke ndilithethe ngaphandle kokuba libekiwe emlonyeni wam. Yiza eGermany. Ndavuka ngokukhawuleza kwaye watsala umnxeba. Sinenqwelo ntaka engakuzisa eGermany kwiiyure ezintandathu. Inqwelo ntaka yasemkhosini engandibhabhisa ukuya eGermany ndiye kuvusa umntwana ofileyo. Inqwelo ntaka yasemkhosini iya kundisa ngaphesheya kwiiyure ezintandathu ukusuka eLouisville ukuya eMuchen eGermany. Ndangena phaya ndaze ndaya emadolweni yam ndaze ndathi, bawo kumele ndithini? Thetha emlonyeni wam, akandiphendula. Ndaya emahlathini ndathi, bawo kumele ndithini? Beka amazwi emlonyeni wam, ndiyakuhambela ilize ukuba kunjalo. Ndabuyela emva, akandiphendula. Ndangena ubusuku ndathandaza, Nkosi beka amazwi emlonyeni wam, akwabakho nto iphendulayo. Kwintsasa elandelayo inkosikazi yam yavuka, wathi nje ukuba amke ilizwi ndaphakama, wathi musa ukukukhalimela oku, oku sisandla seNkosi. Ke ngokukukhawuleza emnxebeni, andinakuzi, hayi, oku sisandla seNkosi, ndiyakuthintelwa. Uyabona amandla akhoyo kokwa kukhalima xa uThixo wathi musa ukuyenza laa nto, ngoba sisandla seNkosi. Ngoku uMoses ngelinye ilixa waxelelwa ukuba angayenzi into ethile, waya kuyenza nakanjani, uyakhumbula? Ngoko andaya. Kwaye ndingakuphathela okubhaliweyo okubonisa abantu abane abohlukileyo abathi babexelwe ukuba bafile ngoqirha emveni komthandazo nokukhalimela ukufa. Ndiyabona simaphaya ukuyikhalimela laa nto. Kwaye ukuba uThixo ukunike amandla okwenza into ethile, kungcono uyilumkele into oyenzayo. Yabona, kungcono uyilumkele. Wathi Musa, ngoku khumbula laa nto ingangakungeni kakuhle kakhulu wena, kodwa kum yathetha ukuthile. Uyabona, musa ukukukhalimela oku elimnandi okwenene elinobubele ilizwi. Malunga necala emveni kweyesithandathu, ndiyakholwa bekulilo icala emva kweyesithandathu kulaa ntsasa, lathi musa ukukukhalimela oku, oku sisandla seNkosi. Ndathi enkosi bawo, enkosi, enkosi, andizokuyenza. Ukuba ebethe kukukhalimele oku, oku litshaba lingenele, bendiya kuthi masihambeni. Kwaye biya kwenziwa. Qala nkwenkwe encinane phaya eFinland yayilele phaya ifile ibotyoziwe kungekho nethemba eliphilileyo emzimbeni wayo. Inkosi yathi yayisisandla sikaSathane, yathi kukukhalimela. Yaze ndathi kufa awunakumbamba, mbuyise mkhulule. Phaya yatsiba yama ngeenyawo zayo kuhle kungekho nkqu nelaphukileyo ithambo emzimbeni wayo. Lilizwi leNkosi elo. Andinakulisebenzisa ilizwi leNkosi de ilizwi leNkosi lize kum. Kodwa esibhalweni ilizwi leNkosi lindinike umyalelo wokuthandazela abantu abagulayo, linike wena umyalelo wokubathandazela. Ngoku umthandazo wokholo uya kumsindisa ogulayo. Masithandazeni, nithobise iintloko zenu, siza kubona ukuba uthini ngexa nidlula. UngumKristu, unguye. Uyakholwa ngenhliziyo yakho yonke ukuba uYesu uza kuphilisa. Unengxaki encinane yesisu, ubulaleke nayo iminyaka, dade, ngoku uza kuphila ukuba uyakukholwa. Ngoku Nkosi Thixo, lo mfazi mncinane kumele afe ngaphandle kokuba umncede. Ngoku ndiyathandaza njengokuba ndijonga kuye, andiboni sizathu sokuba afe. Kwaye ndiyava emoyeni wam, Nkosi, ukuba yintando yakho evunyelweyo ngoku ukuba ndikukhalimele oku. Sathane, khulule egameni likaYesu Kristu wangangaphila aze kweli bandla aze kunika ubungqina kuzuko lukaThixo. Amen. Gogo, ngokulula njengokuba oku yakho njalo, nenekazi, uza kuphila. Uyakukholwa oko mzalwane, uyakholwa ezantsi apho ukuba uza kuphila. Hamba ngoku, qalisa ukutya nantoni na oyi, uza kuba ngoko, uza kulunga konke. Gogo, ulindele ukunika ihlabathi istroke, ulikhubaze, linike wena istroke, lenza wena ube ngokhubazekileyo. Gogo, uThixo wezulu. Othatha istroke sakhe asisuse ehlabathini ukuze anike uxolelo lwesono ngela gama linye. Angakunika uxolelo lwesono, asuse istroke kuwe, akwenze uphile. Kholwa ukuba angayenza loo ntliziyo ibethe kakuhle, kwenze oko, uya kuphila. Nkosi Yesu, lo mfazi ulihlwempu umele alale kwesi situlo samavili ubomi bakhe bonke obuseleyo aze ke athathwe amke. Kodwa siyacela ukuba la mandla kaSathane athathwe asuswe kuye, yangangaphila ahambe abe ngendlela eqhelekileyo njengoko wakhe wabanjalo. Sikucela oko egameni likaYesu. Amen. Uyakholwa? Umsebenzi ogqityiweyo kwenzekile. Yintoni inkathazo? Kungekho loyiko, kungekho wawunga wawuphilisiwe kumhlaza ngelinye ilixa. Mkhululi, nika yonke into kuYesu. Nkosi Yesu, ndibeka isandla sam phezu kwalo mfazi kwaye ndikhalimela isigulo sakhe. Ndiyazi ukuba ungumKristu uzalwe ngomoya. Ndiyayithatha isuke kuye egameni likaYesu Kristu elimangalisayo. Igama. Amen. Nkosi Thixo, ukwenzela umntakwabo oxabisekileyo, ndicela usindiso lwakhe egameni likaYesu. Yima kuloo nto. Amen. Iza kwenziwa. Ngaba ukulungele ukwamkela impiliso yakho? Nyani, kulungile. Imkile ukuya esandleni sakhe. Nkosi Yesu, phezu kwalo mfana usemtsha owathi okuvela kuwe ukuthandazela ukwamkela impiliso yakhe njengomkhonzi wakho, ndibeka izandla zam phezu kwakhe egameni likaYesu Kristu. Amen. Ngoku nje, nayiphi? Ngoku. Ubize nje igama lakhe. Ngoku. Hayi kum. Bawo Thixo, njengonyana kuphela owathi ngelinye ilixa woyama esifubeni sikamama, wambambazelwa kwaye wathandaza naye waze wabamba isandla sakhe esincinane xa wayelusana olungqumshelayo. Ngoku uSathane mfake kwiziko labagula ngengqondo. Thixo, uze kwibandla elingcwele loThixo ophilayo, ibandla elizelwe ngomoya kaThixo, ibandla omoya kaThixo ophila kulo, aze azazise kwaye namhlanje ngomthandazo siyamkhulula la mfazi kwelaziko egameni likaYesu Kristu siyathandaza. Amen. Yiya ekhaya ulungile. Enkosi ngokuza ucelele umama wakho, unyana wenene lowo. Le yimini yokukhululwa kwakho. Nkosi Yesu, ukwenzela lo mfazi usemtsha, ukwenzela usindiso lomyeni wakhe nokukhululwa komqala wakhe, yanga nakwamkela oko egameni likaYesu Kristu othi masize sikukholwe ngoku kwaye imveliso egqityiweyo. Nkosi, oogqirha baxelile. Nkosi, isemzimbeni wakhe, iza emehlweni lakhe, uze kukhululwa phezulu ngapha kwesi sibingelelo. Njengokuba eli bandla lingcwele lithandaza, ndicela ukukhululwa kwakhe egameni likaYesu Kristu. Oku kutsha kuza kuwushiya umzimba wakhe ngumsebenzi ogqityiweyo ukwenzela unyana wakhe. Ndiyayisikelela le tshefu, yanga ukuva nesimo esilungileyo singabuyela kwindlebe. Ngoku ibandla liyathetha. Ngoku ibandla ngumzimba ongena kubonwa kaKristu. Sonke siya kuthandazela, uyabona, asenzi sivumo sokuba sisehlabathini kwakhona. Asithethi ngokuthingaza apho siya khona, siyifumene indlela. Sizalelwe kulaa ndlela, silibandla loThixo ophilayo, inxenye yalo, ngokuba lisasazwe kulo lonke ihlabathi. Kodwa eli liqela labo, namhlanje sikunye, siza egameni lakhe, siza ukwenza oko wathi makwenziwe, into angenakuyityhila xa siza kunye. Thandazela abagulayo, beka izandla kubo. Umthandazo wokholo uya kumsindisa ogulayo. Yanga ingxaki yentliziyo yakho ingakushiya egameni likaYesu Kristu. Ndiyawuthobela umyalelo uThixo awandinika wona.